Amen.
Thank you, George.
George Pekino Tatuankrangelo Tulo Limnandi.
That's true.
Unyaniso leo konke kuyaguquka kufika uYesu.
He just shuts out the darkness and scatters the light.
Ubuvalela nje ngaphandle obumnyama sasaza ukukhanya. Yesinombulelo ngenxa yalonto.
Now,
ngoku ibilityelo lokuqala likaBheki edlala umculo apha ebandleni. Ngoko liculo lifaneleke ngenene elo akufika uYesu. Sinombulelo ke kwakhona ngokuba lapha ngokuhlwa nje. Sinombulelo kakhulu ngokuphumelela kwenu kangaka ngale ntsasa.
And now, tonight,
ngokuhlwa nje kukuthi ndinomxholo omncinane endifuna ukuthetha ngawo kwemizuzwana embalwa. Kodwa ke ngaphambi koko ndinezaziso endimele ukuzenza nezinto ezinjalo.
And I just a teeny bit hoarse.
Ndithe ilizwi kancinane nje ndiyacinga nje ukuba kukuthetha ngokugqithisileyo. Ndishumayele ithuba elide kodwa ndiza kuthatha ezi-yure okanye zibe mbini amakhasethi ndize ndindla kubuyela apha kube ngenxa yokuba ndishicilela wona ukulungiselela ihlabathi jikelele. Ndiyandibulela ke ngoko ngokuba nomonde kangaka kuthi ngale ntsasa. Ke ngoku kukho izinto ezimbalwa endiyakuthanda ukuzichaphazela kanye kule ndawo.
That is that I would like to ask the church the first thing.
Oko kukuthi ukuthi ndingathanda ukucela ibandla into yokuqala into ethile endiyenzileyo kwaye ndifuna ukucela ukuba ndingayitshintsha naloo nto ngokuhlwa nje. Andenzi izifungo zonyaka omtsha kwaye ndisimele kukuhamba ngomso ngoko asayi kubakho apha ngethuba lonyaka omtsha ukuze kodwa siyawube sinikhumbula yaye ndiyakholwa ukuba iya kubakho inkonzo apha ngobusuku bonyaka omtsha. Ewe, kunjalo inkonzo yomlindo njengokuba behlala benayo ngobusuku bonyaka omtsha. Singathanda ukuhlala kodwa nje asinako ukufika ngexesha ngoko ukuze sise abantwana esikolweni. Yaye inkosikazi imele ukuhlamba impahla yabo, niyazi wenjani naloo nto. Ke ndifuna ukubulela umntu ngamnye kuni ngezinto ezilungileyo nisenzele zona apha ngekrisimesi. Nakuni bafazi niye nenyuka nabeka ukutya phaya endlwini nezinto ezinjalo ukulungiselela thina ukuze sakufika phaya sabe izinto sele ziphekiwe zilungele ukudliwa. Ndiyanibulela ngenene ngaloo nto wanga uThixo wangalisikelela njalo. Nebandla ke ngetikitana lalo ukuze ndibe nokuya ngapha ndifumane impahla uba ndiyazifuna isuti. Lindipha isuti nyaka ngamnye yaye abanye babahlobo bam abanobubele basandula ukundifunela isuti. Ngoko ndiyacinga ukuba kulungile ndifuna ezinye izinto ezinjengehempe nehempe zangaphantsi nezinto ezinjalo. Ndingathanda ukuyithabathela loo nto intolomali ukuba kulungile kwibandla. Zezo zinto endizisweleyo kunokuba kakhulu kunokuba ndiswele isuti okweli xesha. Ke ngoku lo mfo uselula ugqiba ukusiculela iculo umzala noGeorge Smith wasezantsi eTucson. Besinike siye enkonzweni yabo phaya phezulu inkonzo ye-New Testament Baptist. Uyise ungumseki mabandla ndiyacinga ukuba unamalunga nesixhenxe samabandla ezantsi e-Old Mexico. Yaye kukho abantu abalungileyo ngenene apho kwaye uyise nonina nabo ke bonke bangabantu abalungileyo ke khona noGeorge ungumfana olunge kakhulu. Ndive kakubi ngokuba ingasinikanga bungqina phambi kokuba ahlale phantsi obo babalo olusindisayo lukaKristu kubomi bakhe. Ke ngoku imiyalezo ndithengisile apha kungekudala kwithuba elidlulileyo ukuba imiyalezo phambi kokuba ndiphumele ngaphandle ezinkonzweni ndiyakuza apha kukhala ndishicilele ndizeke ndiphumele ngaphandle. Loo nto ibisenzelwa ukuze amakhasethi aye ebantwini. Bendiyakuza apha ke ndishicilele umyalezo ndize ndiphume ndiwushumayele. Loo nto ibiya kunika abantu ithuba benze makhasethi elokuba benze ikhasethi size sihambe nalo ekuhambeni kwethu. Ngoku ndilungisela ukumka ndisiya kuludwe lwehambo zokuvangela. Ngoko andiyi kuba nako ukuyenza loo nto ukususela ngoku ukuya phambili yabona. Yaye abo bashicileyo amakhasethi akunyanzeleka nje ukuba bawafumane njengoko sahamba. Yaye ndiyacinga ngapha koko abazuba nentlanganiso malunga namakhasethi kule veki okanye into ethile okanye enye malunga oko into ethile malunga namakhasethi kule veki. Phofu ke ndiyacinga uba umzali uSofman ukhona kwaye umele umzali uMagwaya angazi noba ukhona kakanyani. Ndiyacinga ukuba ukhona umzali uFred ukho umntu othe ukhona. Yena ke ndiyacinga ukuba banentlanganiso kule veki mhlawumbi ngokuhlwa ngomso okanye ngexesha elithile malunga namakhasethi. Sasithetha ngayo ngobunye ubusuku kwela gumbi phaya. Ndiyacinga ukuba lifikile ixesha loba kubekho into eyenziwayo ukuze bayithabathe benze amalungiselelo ngayo. Ngoko ukusukela ngoku ukuya phambili ndiyakuthetha nje imiyalezo endingakhange ndiqukise apha emnxubeni phaa ngaphandle ezinkonzweni. ke ngoku ndinawo ndifuna ukubulela kakhulu kuthixo obabungqina bukamzalwana uBlair. Kwenzekile ukuba abe umzalwana nodade Blair bahleli kanye apha kusuka nje, bahleli kanye apha phambi kwethu, yena lowo wayenala nkwenkwana. Yaye ndiyakhumbula xa inkosi yandixelelayo xa umzalwana uBlair ekhathazeke ngokupheleleyo elila, yabe inkwenkwe yakhe ibokhozwe ubuso kanje imoto ebhukileyo, yabe ikwimeko embi kakhulu. Kodwa kwathi xa ndithandaza ndambona loo mfo mncinane ephilile. Umzalwana uBlair kakade wandibuza wathi, mzalwana Branham, nguyitsho inkosi lo? Ndathi, mzalwana Blair, nguyitsho inkosi. Yaye umzalwana uBlair ulapha ngokuhlwa nje, ngenene sinombulelo ngokubakho kamzalwana uBlair phakathi kwethu. Yaye bekhathazwa yintwana yokuba phakiphaki. Kwaye usathana umnike mgibe omkhulu apha ngokudala wethu bedlulileyo ukuzama ukuba angandikholelwa. Wathi esenza loo nto usathane inkosi yafika kanye ngoku yayityhila loo nto kuye imxelela malunga naloo nto ukuyinqumlela nje isuke ngaphambi kokuba lifike ixesha loku. Kwaye umzalwana uBlair uyindoda elungileyo yaye ndifuna ukuba nimkhumbule ukubambelela phakathi kwembono ezimbini malunga namakakwenze akazazi noma akajike njani na. Yaye ndiyathemba umzalwana uBlair ukuba uThixo ungumkhonzi omkhulu kaKristu yaye ininzi into anayo onokuyenza kuba izibane ziyazifiphala. Bukhona ngale ntsasa? Ilunge kakhulu loo nto. Ngoku ndiyaqonda kwityele elilandelayo ndikubona mhlawumbi entwasahlobo kancinane. Ngelo thuba mhlawumbi sakube sazi ukuba sakuziqhubana inkonzo okanye hayi apha eJeffersonville. Ngelo thuba ndimelwe ukuba ndibe sendile eNorway nakumazwe aseScandinavia. Ngoku kanye phambi kokuba sithabathe umxholo kakade sinomthandazela ozayo. Baninzi abemingenyawo emagumbini nabajikeleze iindonga njalo njalo. Kwaye ndiyazi nina kunzima kakhulu kuni nam ndiye ndema amaxesha amaninzi ogwam. Yaye bendidlule ngapha kumzuzu odlulileyo ndithoba inkosikazi ndaqaphela abantu engqule iminyango ndaze ndacinga ngubani othi ivangeli ayiseyeyona nto enomtsalane ikhoyo ehlabathini. Ngokuqinisekileyo iyiyo itsala abo anomdla kuyo, abo angenamdla kakade ayibatsali bona inakuba namtsalane kubo. Kodwa uYesu ukuba mna watsho ukuba ndithe ndaphakanyiswa emhlabeni ndiyakubatsalela kum bonke abantu. Yenjani inyaniso leyo? Ndakuapha ke iba ninzi kangako into endibele ukuyithetha efuneka ndibe kuyibhala phantsi into endiyakuthetha apha okwethutyana. Kungenjalo ndininzi kakhulu endibele ukuyithetha usuke uyilibale into ozawuyithetha. Ngoku ndiyaqonda ukuba utata kamzalwana Angrin ubhaptizwe ngale ntsasa egameni likaYesu Kristu. Ke ukuba utata Angrin nabanye bakhona apha kuba ibingumthandazo wabo othe rhoqolo iminyaka emininzi. Yaye mzalwana Angrin naphina apho ukhoyo uThixo akusikelele ngokukhulu mzalwana wam. Yaye ukuba isiyo nto inyanileyo uThixo makandenze ndiphendule ngayo ngomhla wokugqibela. Yazi ukuba yinto yinyaniso ndim oyakuthwala ityala ngaloo nto yinyaniso ngokuchanekileyo leyo ngokuba inyaniso. Uthi ingaba inomahluko owenzayo? Yawenza kuPawulos. Waze wabuza ukuba babebhaptizwe njani na? Bathi babesele bebhaptizwe nguYohane laa ndoda yabhaptiza uYesu. Paulus wathi wayenyanzelekile ukuba beze baphindwe ukubhaptizwa kwakhona egameni likaYesu Kristu. Yaye akukho nomntu omnye eBhayibhileni owakhe wabhaptizelwa egameni loyisenyana nomoya oyingcwele. Akukho bantu bakhe babhaptiza njalo yade yakukwenziwa kombutho libandla lomkatolika eLaonicea, ibhunga eLaonicea eRoma. Kulapho apho wakhe wabhaptizwa umntu wokuqala usetyenziswa izihlonipho. Omnye umfo wathi kumngenye imini ndathi kulungile ukuba inkosi uYesu igama lakhe elo. Wathi ke ndathi ukuba umfo uza kuwe wathi andiqondi uba inomahluko owenzayo loo nto. Ndambamba kanye ngemfundiso yakhe ndathi ukuba indoda ize kuwe yathi ndibhaptizwe egameni lomfiya waseSharon inyibi wasesahlanjeni nekhwezi lokusa ungathi amen kuloo nto? Wathi hayi mhlekazi. Ndathi ungathini? Ungayiphinda uyibhaptize? Wathi ewe mhlekazi. Ndathi ungambhaptiza njani wena? Wathi ndingambhaptizela egameni loyisenyana moya oyingcwele. Ndaze ndathi nantso indlela endinokubhaptiza ngayo. Ewe, egameni loyisenyana moya oyingcwele. Ndathi ngoku umfiya waseSharon inyibi wasesihlanjeni ikhwezi lokusa ayilo gama. Wathi njalo loo nto sihlonipho eso. Ndathi ngokunjalo uyisenyana moya oyingcwele. Ngoku ndingambhaptizela egameni loyisenyana moya oyingcwele. Kwaye igama loyisenyana moya oyingcwele yinkosi uYesu Kristu ngokuchanekileyo.
ngoku ndithi
kwaze wayibona
yayingumzalwana ujoseph mason
fosay wasechicago oyena umpo kwakhe kwalukhulu ukubhobhozela kuye ngaloo nto yaye ndiyaqonda ukuba ndinamalunga namathathu okanye amana amawaka abantu beloze endiza kubabhaptiza ngoku ndakuya ngapha eafrika kunye naye bazawuphinda ukubhaptizwa kwakhona ngoko sinombulelo ngenxa yokukhanya kwevangeli ke ngoko ngoku uyesu wathi xa wayelapha emhlabeni mna oko ndikuvayo okoko ndikuthethayo ke ngoku ndiza kuthi okwale yethu ilandelayo malunga neshumi lemizuzu okanye ishumi elinesihlanu nje phambi kokuba ndithabathe itekisi ingumxolo omfutshane ke size ke sibe nomgca
wokuthandazela
ndifikelele kwindawo kulungiselelo lwam apho ndimele kukuthetha into khona naye mna uyesu wayithetha loo nto kuba oko wakuvayo konko wakuthethayo waze wathi ndizibize ngokuba ndingabahlobo bam yaye umhlobo baxela yonke into abahlobo bakhe upawulos wathi kwizenzo amashumi abini anesixhenxe andikucezelanga ukunityela lonke icebo likathixo yabona yaye ndingangangenelela ngokuhlwa nje ndithethe kwaloo nto kunye naloo mkhonzi wakudala ngokona kucokisekileyo ukwazi kwam andenzanga njalo andikucezelanga konke ndiyicele icebo elipheleleyo likathixo umntu othile wayedlala amakhasethi ngenye imini baze kwathi njengenxa yokuba yamcaphisayo umntu othile loo nto badubula kwaphumela efestileni benzakalisa loo mfazi ngoko mhlawumbi ngenye imini ndiya kubutywina ubungqina bam kodwa la kufika elo xesha ndikulungele ukuhamba kude kufike ixesha lam akukho nto iyakundenzakalisa kude kube lelo xesha yabona ngoku sikholwa kwakuloo vangelinye kanye ngaloo ndlela ibhalwe ngayo ibhayibhile idoliswe ngokuthe ngqo kwaye ukuba umfu udoliswe ngokuthe ngqo ngokuchanekileyo ube ungqamene uba uthe walibetha ixhoba ngetyeli lokuqala uya kulibetha nangelesibini nangalo lonke ixesha ukuba umthi ungenjalo isebe umdiliya uthe wavelisa isebe livelo sebe lithwala isiqhamo esithile kwixesha elilandelayo umdiliya uvelisa isebe liyakuthwala kwa olo hlobo lunye lwesiqhamo ukuba uyesu ngumdiliya sibe thina singamasebe libe isebe lokuqala ibandla owathi lo mdiliya walivelisa babhala incwadi yezenzo ngalo yaye elaa sebe lokuqala labhaphizela egameni likayesu kristu yaye babe nothixo ophilayo phakathi kwabo owenza kwa ezo zinto phakathi kwabo wazenzayo yena xa wayephezu komhlaba ngoke abantu babaqaphela nazibeni babengabantu abangazinto abangafundanga kuba babe noyesu ngokuba ubomi bakhe babuphuma kubo njengoba ke nditshile ukuba bendinomoya kabeethoven ungaphakathi bendiya kubhala amaculuukuba ubeethoven bephila ngaphakathi kwam bendiya kuba ngubeethoven yabona ukuba ushakespeare bephila ngaphakathi kwam bendiya kuba ngushakespeare ndingabhala imibongo nemidlalo yeqonga njalo njalo ukuba ushakespeare bephila ngaphakathi kwam ukuba ukristu uphila ngaphakathi kwam yimisebenzi kakristu endiya kuyenza kunjalo kunyanzelekile ukuba kube njalo yintonke ukristu ilizwi wathi ukuba ndithe nahlala kum ilizwi lam likuni oko nikuthandayo niyakucela kuyakwenza ngokuba ilizwi likho lisele nje ukukhanya kwaye ukukhanya kulenza liphile ngoko ngoku ndiza kuthetha into kuni ngoku endingazanga ndiyithethe lonke elithuba yaye leyo yinto ebesilindele kakhulu ixesha elide kakhulu isithuba seminyaka emininzi ke iminyaka emine okanye emihlanu okanye ithuba elingaphezu koko amandla ezinga lesithathu ngoku angqinelwe yaye ndiqinisekile ukuba nonke ndiyawazi uba yintoni na ngoku ukhumbule kubakho kulinganiswa kuwo kakade akunakubakho yabona akunakubakho ngoku akukho nje ngokupheleleyo kwaye ndiyaliwe ngale nto ukuba kwakutshanje kanye ngeli xesha langoku asanda lontula kwenzeka ukuze kubonakale ubukho bawo phakathi kwenu
yabona
kodwa akasayi kusetyenziswa ngendlela enkulu de eli phunga liqalise ukuziqinisa lakwenza njalo ke lakuyenza loo nto abeenkonzo zikamoya njalo njalo phantse bangalinganisa nantoni na enokwenziwa kodwa lakufika elo xesha kwakufika ukucudiswa kuyakubona ke ngoko oko nikubone ngokomzuzwana kuyakubonakalaliswa ngokuzalisekileyo emandleni akho ngoku ndinyanzelekile ukuba ndiqhubele phambili ngokuvangela kanye njengokuba ndandiyalelwe ekuqaleni ndimele ukuqhubela phambili ngoko ke nibe nalo ilizwi yaye niyazi ukuba intoni na emanilandele nendlela emanime ngayo ndimele ukuqhubela phambili ekuvangeleni kwaye bahlobo bam zolani ndiqhubele phambili nje kuba iyure iyasondela ngokuthe chu yabona eyaxa kuya kwenziwa into ethile ngoku nisenokubona izinto ezithile ezincinane ezingaqhelekanga zisenzeka kum ingeyo nto isisono andithethi loo nto kodwa ndithetha into ethile engaqhelekanga kwinkqubo yesiqhelo ngokuba ndakufikelela kuloo ndawo ngoku kulungiselelo ndibuyela apho emva ndikhangele kweso sithuba ndilindelelo thuba ukuba ndilisebenzise kodwa liya kusetyenziswa kwaye wonke umntu uyayazi loo nto kuba ngokuqiniseke njengokuba wezinga lokuqala angqinelwayo ngokunjalo nawelesibini angqinelwa yaye ukuba uya kuqindisisa ngenene nina ke ningabomoya njengokuba ibhayibhile ithe oku kokuya kulowo unengqiqo elesithathu lingqinelwe ngokugqibeleleyo yabona yazi ukuba liphi na ngoko amandla ezinga lesithathu akhona angcwele kangangoko ngokokude ndibe andimele ukuthetha kakhulu ngawo njengoko wandixelelayo ekuqaleni esithi la ke ungathethi into ngawo yayikhumbula loo nto kwiminyaka eyadlulayo ayazithethela yabona kodwa nangoko ndizamile ukuwacacisa amanye la ndaza ndenza isiphoso le iyakuba yeyona nto eyakuthi ngokwam ukubona andithi inkosi endixelela oku le iyakuba yinto eyakuqalisa ukukholo loqilo lomnduluka yabona yeyona ndimele ukuhlala ndizole okomzuzwana omncinane ngoku ukhumbula nakwabo baphulaphule ikhasethi ndisenokuyibona inguqu enjalo kulungiselelo lwam khona ngoko ubuyela umva ingekuko ukunyuka ukubuyela umva kweso sigaba kanye ngoku yaye akunakwenzeka alunakubhekela phambili ngaphezu koku ndimele ukukulinda okomzuzwana nje kude kwenzeke le nto kweli cala lihlangane lizeke lifike ixesha kodwa angqinelwe ngokupheleleyo kuza ixesha kwesizwe apho siyakuthi khona esizwe sisebenzise lonke igunya ebelinalo irhamncwa lingaphambili kwaso eliyiromu yobuhedeni xa ithe yayiromu yophapha yabona sesizwe esiyakuyenza loo nto isityhile lwisimane esithathu siyayicacisa ngokuphandle loo nto imvana yaphuma emhlabeni elinye irhamncwa laphuma emanzini ingqinano nezitswele zabantu le mvana yavela apho kwakungekho bantu khona imvana imele unqulo imvana kathixo yayikhumbula laliphela njengemvana laliyimvana engoko emva komzuzwana liyakukwamkela igunya lathetha njengenamba aze lenza lonke irhamncwa igunya lerhamncwa ebeliphambi kwalo inamba yirome njalo ngoko awuboni ihlelo loburoma uphawu ihlelo loprotestanti umfanekiselo werhamncwa esenza igunya eliya kunyanzela wonke amaprotestanti ibe yinto ebumanyano iyakunyanzeleka ukuba ube kweli bhunga lenkonzo okungenjalo awuyi kuba nandlela yakufumana ubudlelana okanye ke kuyiloo ndlela ngeliphandle khona ngoku awunawukuya ezinkonzweni ufumayele ngaphandle kokuba ube unekhadi lobudlelana okanye isibonakaliso esithile ke ngoku kubantu abanjengathi siya kunqunyulelwa ngaphandle kwaloo nto ngokupheleleyo injalo kanye loo nto kuba abasayi kuba nakulwenza iyaqina ke ngoko lakufika elo xesha kufike ingcinezelo ngokokude ndiqiniselwe ngaphandle ngoko ke ndendikhangele loo nto ndizamxela yona imizuzwini embalwa ukukhangele amandla ezinga lesithathu ngoko yaye ayakube siya kwabalahleke ngokupheleleyo kodwa ibe ingawomtshakazi nebanga ngoku usisondele kunokuba kukhangeleka andazi uba kuya kuba nini na kodwa ngenene kusisondele ngenene ndisenokuba ndakha nje isandlalelo somnye umntu othile ukuze eme kuso ndisenokuthathwa lingekafiki elo xesha andazi yaye elo xesha lisenokuba kuyo leveki zayo apho umoya ongcwele aya kuzane ezisekristu yesu usenokufika kule veki zayo usenokufikana njalo ngohlwanje andazi ukuba uyawufika nini na akasixeleli loo nto kodwa ndiyakholwa ukuba sisondele kakhulu ngokude ndibe andisayi kufa ngenxa kwaluphala ukanti ndinamahlamahlana nesineminyaka yobudala andisayi kuze ndife kwaluphala engathanga abe lapha yabona ngaphandle kokuba ndidutyulwe ndabulawa okanye into ethile yenye ndabulawa ngendlela ithile ukwaluphala nje ukukodwa akusayi kundibulala engathanga afike yaye ndiyakholwa iloo nto yaye ndifuna ukuthetha oku andizange ndakuthetha ngaphambili kodwa ngokwesibhalo ngokwento owayithethayo kumashumi amathathu eminyaka eyadlulayo phezu komlambo phaya ngowe-1933 gxebe okwakuthethayo yonke into ibe yechanekileyo kanye ndisenokungayenzi kodwa lo myalezo uyakwazisa ukungenisa uyesu kristu kwihlabathi kuba njengokuba uyohane umbhaptizi wathunyelwa ukuza kwandulela ukuza kokuqala ngokunjalo lo myalezo uyakwandulela ukuza kwesibini njengokuba uyohane wathi nantso imfana kathixo ethwala isise isono sehlabathi yabona ngoko yona ingqamene naleyo ngandlela yonke yaye ndiyazi ukuba iyakuba njalo umyalezo uyakuqhubela phambili ngoku kubekho izinto ezinkulu ezenzekileyo endleleni ngale ntsasa bendinodliwanondlebe oluninzi apha phakathi egumbini yaye umfoselula onegama elingu-odri ucacile ukuba uselapha ngohlwa nje ungowasesan antonio etexas ubeze kucela ukuba xa sisiya edallas sibuye ecalifornia ukuba asinawungena na ubusuku bube bunye kumnquba wabo okobusuku obunye nje yaye balindile kusuku olulandelayo okanye iintsuku ezimbini babone ukuba singayenzana loo nto yaye bendixelela malunga andizange ndiye esan antonio ukusukela kuloo nkonzo yokuqala ngoku inkonzo yokuqala ukufika kwam esan antonio ndandilapho ndiyacinga nomzwana ukhuthi kunye ne-international bible school ndiyalibala igama leholo enkulu esasibambe kulo inkonzo ndiyakholwa mhlawumbi ebusuku bokuqala bam okanye obesibini ndiyacinga ukuba bubusuku bokuqala xa ndandihamba ndisiya ekongeni kwakho umntu owaphakamayo esakhiweni apho emva kakhulu wathetha ngelwimi ngokungathi kudubula umntu ongumatshini wathi nje ubahlale phantsi ngumzuzu omnye okanye imibini waphakama omnye ekongeni wanikezela ngenkcaciso ndaze ndema ngenxa yaloo nto wayithethayo ndathi kuloo ndoda uyayazi le ndoda yathi hayi mhlekazi yaze yathi ndathi uzenjani apha yathi abantu endisebenza kubo bebelapha ngokuhlwa nje ngabo abandise apha ungumalusi wenkomo yaze ndathi wenza ntoni wena yathi uyamazi wathi hayi mhlekazi andizange ndimbone yaze ndathi uyintoni wena yabe yona ingumkhweli wasesixekweni yaye loo nto bayithethayo ngoku bendihleli ndinjalo ngaphambi kokuba ndibe nokufunda okuthile ndandinesiqorhwana malunga nokuthetha ngelwimi ndandicinga ukuba kunento eninzi yasenyameni yaye kusenokuba njalo kodwa xa kwathethwayo oku nangcaciso ngokuchanekileyo yayiyileyo yathethwa ingelosi yenkosi ezantsi emlanjeni kwishumi elinanye leminyaka ngaphambi koko njengokuba uyohane umbhaptizo ethunyelelwe ukwandulela ukuza kokuqala kukakristu uthunyelelwe ukwandulela okwesibini wena yabona yayiyo leyo ke xa loo ngelosi okwakukhanya kwathi kwabonakalaliswa ngokupheleleyo kokubini libandla ngelizwi ngenzululwazi nangayo yonke into ithi yaqondakalalisa okwakukhanya ngetyeli lokuqala kuvele esidlangalaleni kumikanye phezu kwaloo ndawo ndalikuyo malunga nentsimbi yesibini emva kwemini emazantsi kwala bhuloko iphaya kanye apha izantsi ekupheleni kwestrat spring emazantsi ngoku kwakuyemininzi iminyaka emininzi eyadlulayo yaye ngokuchanekileyo oko yakuthethayo kwenzekile ngokupheleleyo lo mzalwana ulapha ebendixelela ngale ntsasa watshata intombazana ephuma kweli bandla intombi kadade unoyi andazi ndiyaqonda ukuba lo mfana ukhona umzalwana u-audrey andazi ebevela esan antonio andazi nokuba ukhona na okanye hayi ebelapha ngale ntsasa yaye bendibalisela ndiyakholwa ukuba yayimtata umkhulu wakhe ngaloo nkonzo wayenesithuthwane ubomi bakhe bonke wazeziswa apho yayilityeli lokuqala elo ukuqalisa ulungiselelo xa yathi yakuthetha oko ukuqalulwa ke yayikubekwa kwezandla zabo phezu kwesam ukuze ke loo nto ithe yathethwa ibe lolo hlobo yaye ndandixelela kwaye baninzi abangamangqina ngohlwa nje ukuba kuya kufikelela kubendazi kuyifihlelo yentliziyo yabo yayikhumbula loo nto ngaphambi kokuba yenzeke malunga nemihlanu okanye iminyaka emithandathu emva koko yenzeka loo nto phezulu ecanada okokuqala kwayo yayeseyenzeka loo nto waze wathi ukuba uthe wahlala ekunyanisekeni iyakuqhubela phambili nje ke ngoku awesithathu enzekile yabona athe rhoqo ukuqhubela phambili uthe ke utata wakhe wangeniswa emgceni waxelelwa ngeso sithuthwane njalo njalo wenzelwa umthandazo ngoko kwakwiminyaka elishumi elinesithandathu eyadlulayo ndiyacinga ukuba yiyo malunga neshumi elinesithandathu okanye ishumi elinesixhenxe eyadlulayo yaye uthi akazange ahlaselwe siso ukusukela ngoko usondule kakhulu kumashumi asibhozo anesihlanu iminyaka yobudala akazange ahlaselwe ukusukela ngoko yintoni na uyesu kristu namhlanje nangona phakade ingaba ukho uMarty Morgan apha emdlwini udade uMarty Morgan nenekazi elaliziwe laphela ngumhlaza mongikazi bangapha abamkhubulayo udade uMorgan uba ukho apha akakwazanga ukungena wayeqhuba umsebenzi wokonga uyabona ekuludwe loba nomhlaza eluivi lo mfazi wasweleka kwithuba leshumi lesithandathu ishumi lesicinge leminyaka uludwe abaphethwe ngumhlaza eluivi xa uJim Tom Robertson igqwetha elingumkristu latileva ngaloo nto aya kwisibhedlele samabhaptizi ukuyakuqonda ukuba kwakunjalo na kuba utata wakhe ukwelo bhuka labasayinayo kwisibhedlele samabhaptizi baze basijonge eso sikolo wabe lo mfazi emele ukuba wafa kwiminyaka eyadlulayo wayeqhuba umsebenzi wokonga apha ejeffersonville esibhedlele xa wayemi kanye apha xa kwakunyanzelekekile bambambe em engekho nakwingqondo eyeyakhe kodwa yayingu-itho inkosi waye usaphile waphindela ekongeni eLouisville waye kwakukho umfo apha ezantsi kwindawo yakwa-Shrimps Candy ingaba umnumzana uShrimps kulapha ngokuhlanje ndingathanda ukuba ibe nguye oyibalisayo ukuba ukho apha Sunny Shrimps indoda enkulu esempilweni ngamaxesha amaninzi ndandidla ngoku andithandi ukuyithetha le nto kodwa inyaniso upapa wayedla ngokundinika itime ukuba ndisebenze iveki yonke ndize ke ndisedolophini ndimise ibhayisekile yam ngakwindawo yakwamzala uMike Egan omnye wabasayinela izimali apha kunye noJimmy Poole ndiyacinga uba unyana wakhe ulapha ngokuhlanje uJimmy unye nam noErnes Fisher sasiye sihle singena edolophini siyawungena kumboniso wobhanyabhanya ngenickel sasidla ngokubukela imifanekiso kakudala emileyo sasingabantwana yaye sasifuna ukwenza loo nto simalunga nesibhozo okanye iminyaka elishumi ubudala sasinala William Ezant abaninzi bafo abasamkhumbuli umdlalo weqonga wakudala imifanekiso emileyo yaye ndandingakwazi ukufunda ndandinyanzelekile ukuba ndenze ndifunde oko kwakuqhubeka yayimelwe ke kukuba izicacise ndandingakwazi ukuyihlanganisa ke kodwa ndandiye ndibukele oko wayekwenza ndandiye ke ndibe nenikele eshiyekileyo bangapha abakhumbulayo ukuba wawuyifumane ice cream cone yepeni ndandisifumana zibe ntathu ice cream cone ne-red hot yepeni ezimbini ndandingakwazi ukuzibamba ice cream cone ngoko ndandizidla zona ndize ndizifunele iileke ze-red hot zepeni ezimbini sasisonda kwisiphingata sepondo ubunzima ezo zinto sasisenziwa ngaba kwaShrimps ndandingena apho ndihlale phaya emva ndibukele uWilliam Ezant lo mfana ke emdalana kunam wehlwa sisifo abathi oogqirha abahlanu baseluvile bamdlula enobunzima obumalunga namashumi amane anesihlanu eponti wabe esifa ngunkosikazi Morgan owayemonga ekwimeko embi olo hlobo wayenezinto ezininzi kakhulu imiphunga yakhe iphelile umqala wakhe unikezele iingalona zakhe zazimalunga kangaka ubukhulu wayelele apho ke esifa waye unkosikazi Morgan waqeshwa ukuba angene kulo msebenzi waze wathi kuye ndandikhe ndasisigulana somhlaza waqalisa kumbalisela wathi ubusithi ngubani uBilly Branham uba wathi ndamthengisela into eninzi eleke se-red hot ne-cones ice cream wathi ngaba angeza andithandazele aze ndawela ndaya kuthandazela uJuni Shrimps ke ngoko uba ungathanda ukuthetha naye kukwaShrimps Candy apha ezantsi kanye ecaleni okanye kumnyanga olandelayo ukusuka kwithiyetha liro xa usihla ngestrato iShrimps Candy nonke apha niyazi uba kuphina apho bethu yenye yona ndawo zindala eJeffersonville wathi elele apho esifa oogqirha babaqala abahlanu bemnika iiyure ezimbalwa nje anokuziphila yaba nguitsho inkosi awusayi kufa koko uyawundithengisela i-red horse ileke sekwakhona phezu kwetafile evenkile ndide bendisazi uba waphila kodwa sele ndayilibalayo loo nto iinkosikazi kunye nam sehla ukuya kuthenga ilekese ekufikeni kwethu apha ngexesha lekrisimesi ukuba bekutheni na andazi kwenzeka sacinga ngoba kwaShrimps ngakade esiqhelweni siye sijikele ngapha kwivenkile yamachiza sizifumane kodwa siye sema phambi kwabo kwaShrimps ndandawungena udade wabo wajonga waze wathi balunga mzana uBranham wathi uyamkhumbula uJini ndathi ewe wabe lapho emkhulu kakhulu omelele umfo okhangeleka esempilweni ndahamba ndajikela ngapha kwecounter ndakhangela ndakhangela kanje ndathi ndizakuthatha iponti yezo red hot waze wathi ewe mhlekazi ngoko udade wabo wayelindele inkosikazi yam kwaye ngoko wazikhupha ndaze ndathi ndandidla ngokuzitya kudala kakhulu ngapha yakumboniswa ibhanyabhanya ndiyijongise phantsi intloko yam njalo waze wathi ewe wathi baninzi abantwana abazithengayo basazithenga ndatsho wathi mtata owazenzayo owenza loo mxube ndathi ndiyazithanda kanene ngoko emva kokuba wazilungisayo zonke wazinikela kungathi ngaba ikho enye into ndaze ndathi andazi ndaze ndaphakamisa intloko yam obeti
He said, Brother Branham.
What, Mzalo Branham?
I said, here's a red hot that I told you.
Dati, nase za red hot zona ndakuxelela ndathi itho inkosi malunga neminyaka emihlanu yadlulayo.
He said, Brother Branham,
wathi Mzalo Branham ndiphiliswe ngokupheleleyo kakhulu, akukhona ukuchaphazeleka okunye, kunzima nje kancinane ukuva kwindlebe enye, ndiyakholwa ukuba kumashumi amahlanu. Wathi kunzima nje kancinane ukuva ngenye indlebe ukuba bandinika amachiza okunqanda ukonakala kwezihlumi ngokuya ndandiphaya. Ubabalo olumangalisayo lukaYesu Kristu. Ngoku andisenaxesha elininzi ngoku lokuthetha enye into, kodwa ndifuna ukwenza le ngxelo.
How many remembers about
Bangapha bakhumbula umalunga nonomathi abahlala emithini? Lungile. Yaba sisalo esididayo eso ebomini bam endingazange ndibe nakusiqonda. Kwakhona esinye esasindidile. Eso kwakuxa uMoses wayenoxela uThixo indlela engcono kunoba wayeyazi uThixo into yokwenza. Xa uMoses wathi abantu bathi uThixo wakho ube nako ukubasikhuphe kodwa akanako ukugcina, waze uMoses waziphosa kweso sikhewu siphakathi. Ndazemva koko ndayifumanisa loo nto, uMoses yayingukristu lo engaphakathi uMoses embele abantu, yabona. Ngoko ke kwesi sibhalo ndingazange ndishumayele ngaso ukuba uthe kule ntaba funquleka. Niyalazi ke lobali, ngoko ndiza kuliqhakaza. Ngoku ndandingazi into ke kuba oko kukhokelela enini na. Aye, ndiyacinga uba umzana uWoods nomzana uFred nabanye bakhona kule ndlu ababekho ekwenzekeni kwaloo nto kungenjalo kanye emva kokuba benzekile apho. Nomzana uRodney nomzana uCharlie abavela ezantsi eKentucky nomntakobodade Wood nabanye ababekho ekwenzekeni kwaloo nto ezantsi eKentucky eyayilityeli lesibini isenzeka. Ukuthetha nje okulula into ibekho izinto ezazingekho. Yabona, ukuthetha lonke ixesha nokusekela ngezibhalo ukukhuthaza. Ityeli lesithathu ivela yayinguHetty Wright. Ingaba uHetty ukhona ngokuhlwa nje? Ngoka Edith, bangabi abamazi uHetty Wright. Umzana uWoods nam sasihleli apho ekwenzekeni kwayo. Xa umoya oyingcwele wathi, mnike oko akufunayo. Yayisasithetha malunga naloo nto indlela abathi ngayo bakho abonomatse bengaveli ndawo. Ndaze ndathi, yiyo inye into yokuyiyo yena unguJehova Jireh. Kanye ngethi wayesole ngalo imvuyo eliduna uAbraham, uthi kwambonela ngalo mvuyo eliduna. Nguye obonelele ngonomatse basemthini, unako ukuthetha unomatse abe khona nje ngoba ungumdali. Kanye ngendlela enye naleyo yokuba wayenokuthetha imvuyo ibekho. UAbraham akazange ayicele, wayeza kuyenza nje ngokulula loo nto, kodwa oko kwabonisa kwaJehova Jireh wayekho apho. Ndathi ndakutho, umfazi omncinane othobekileyo. Kwityeli lokuqala kwakhe kwenzeka oku, amandla ezinga lesithathu phambi komntu yayingomncinane umfazi othobekileyo. Yena owayesebenzela malunga namakhulu amabini edola ngonyaka ekuphileni kwakhe yayiloo nto kuphela ayifumanayo kwifama yakhe encinane. Umyeni wakhe wayeswelekile enabantwana ababini abathanda ukujika babe zindlobongela. Waze weza wanikela ngamashumi amabini edola kuyo ekwakhiweni kwalo mnquba. Wabe uyiphi endinike imali ngaloo ntsasa amashumi abini edola ukuze ndithenge into ezihlwayo? Ndandiza kubuyisela kuye ke ngaloo ntsasa xa ndandilapho ezantsi ukuze abe nako ukuyihlawula, kodwa wayengavumi ukuyithabatha. Waze kwathi wayehleli phaya emva ekoneni. Ndaze ndathi ndakuthi, inye into endiyaziyo kukuthi yena usengoJehova Jireh. Waze uHetty omncinane wathetha ilizwi elililo. Wathi, yinyaniso yodwa leyo. Wathi akutho umzana uBanks Woods lo ngomnye wayekho. Lavakala ngokungathi lahluka ngaphakathi elo gumbi. Waze wathi umoya oyingcwele kwaElozi lathethayo malunga nonomatse wathi, mnike oko akucelayo. Ndaze ndathi, Dade Hetty, njengengqina phambi kothixo, yho le. Ngoku uba kukho ukuthandabuza okuthile engqondweni yakho, ungacela loo nto ufuna ukuyicela. Yayikuba ibekwa ngaphezu kwakho, ngoko ndingumprofeti wobuxoki. Wathi mzana uBranham, wonke umntu wayelila. Wathi, ndizakucela ntoni? Ndathi, ulihlwempu, yaye uhlala phezu kwenduli ngaphaya ungenamali, usenokucela loo nto. Unayo udadewenu osisilima ohleli apha, uEdith, ebesimthandazela iminyaka emininzi, usenokucela impiliso yakhe. Ndathi, utata nomama wakho badala baluphele ngokwasempilweni, usenokucelela bona. Nokuba intona oyicelayo, Dade Hetty, ubone ngoku uba iyenzeka nokanye hayi, khona ngoku. Ndaze ndathi, usandula kundicelela elo zilinye. Wathi, mnike oko akucelayo. Waze wabhekabheka wathi, ndiza kuthini mzana uBranham? Ndathi, thetha loo nto uyiyo mnqweno wakho. Ndingawona mnqweno uphambili uwuthethe. amakhwenkwe akhe ke ayegigitheka ehleka nokuhleka waze wathi owona mnqweno wam ukhulu ndinawo kusindisa koonyana bam ababini ndathi ndikunika bona egameni likayesu kristu nabo ke besiya yaye behleli bethembekile kweli bandla emthendelekweni abo bafonqinana behleli apho behlambana inyawo namadoda nezinto ezinjalo sisonke singamangqina aloo nto wazikhethela eyona nto ixabisekileyo umama unyanzeleke uba afe ngokunjalo naye bebonke kodwa into awayicelayo iyakuba ngunaphakathi yaye lusindiso lwabantwana bakhe yayikho kwesithathu isenzeka loo nto okwesine isenzeka bendisandula kucacisa apha kwityeni lokugqibela ndilapha kwakuphezu kwentaba apho kwakuvuthuza khona esasitshingishane selifa bangapha abayikhumbulayo loo nto o nini nonke apho kwakuvuthuza isitshingishane selifa uthixo ngumgwebu wam ke ndimi apha ndandisisa entabeni xa udavid wood ukho apha ndaweni ithile ndiyaqonda owaye ndenzele iqebengwana labe lileli mnandi ndiyacinga ukuba wayezama ukulingana nam ndandilenzele utata wakhe kwiminyaka embalwa eyadlulayo wayenebholoni nenyama nayo yonke into iqutyiwe yaze ndilifaka empeni yam yabe yisina laze lasuka nje lasisi xa isikhulu sentlamba ndandisihla intaba ke kwakuvuthesa esitshingishane ndandingaboni isandla sam phambi kwam kunzima yaye ndiyazi inye into ukuba ukhe wajika kuba laa moya uyavuthuza ngoku akho amangqina kuloo nto omnye wawo ngomnye wamadikoni ethu athembekileyo ongumzalwana wheeler ukho umzalwana wheeler uphi apho wakhoyo ewe nguyelo umzalwana wheeler umzalwana umen ushumayeli olwisin wasenew albany ngewayena umzalwana umen ukho ngokuka nje andazi nokuba ukhona okanye hayi umzalwana ubanks wood ingaba ukho umzalwana ubanks uphaya kwigumbi lokushicilela lungile no nodavid wood yaye umzalwana uevans wayekho ndiyakholwa ingaba mdlalo umzalwana uevans umzalwana uevans nowayame ngodonga wayekho nendlela abathi ngayo basasaza kwiintsuku kwiintsuku ezindini phambi koko isitshingishane selifa esinamandla sasilitshayela ilizwe umzalwana uthompson sinkulapha ngokuba nje awathi esihle fumakanada bamcela ukuba ayiphephe loo ndawo ngenxa yokuba wayengayikuba nakuphumela kwakuza kufika ilikhwala esitshingishane mzalwana utom ingaba ukhona uphi nango ehlele apha kanye nango ke amafu enyuka ndaze ndathi bazalwane wonke umntu wangxam waphuma kwaungekho mntu apho ngaphandle kwikhule linento lamadoda awaye lapho ngaphandle kwaungekho mntu lapho ngaphandle kweqela lethu nabalusi benkomo abakhwela amahashe kwaye sasizamhlala ndatsala umnxeba udala evans ndamcela ukuba asale inkosikazi ayixele ukuba ixele utoni ukuba ukuba ndibanga nakuphuma aze afune omnye umntu onokubamba izihlo sakusasa samadoda angosomashishini yayephezulu entabeni ngalo ngaloo mini ndathi ngoku xa yona imvula encinane ndiyokuqala okanye nantoni na balekela enkampini ndathi kwelishumi okanye imizuzu elishumi elinesihlanu awunako nokubona izandla zakho phambi kwakho kwesinye sezo zitshingishane zokuqhithelo yaye ngalela amashumi amabini enyawo zekhevu ngomzuzwana nje phezu kwentaba loo ndlela ke abathi ngayo abantu nake nayifunda ephepheni indlela abaye bathi ngayo phaa ngaphandle batshabalale nayo yonke into kodwa sasiyazi sinendlela yokuphuma yaye kwakusaziwa ukuba sasindawoni na ngoko ke saziva sikhokeleleka ekubeni sihlale ke apho phezu entabeni sakuqalisa sositshintshane ndaqalisa ukuhla ndandimalunga nesipingatha semayile ukusukela apho ndandiqale khona laze izwi likathixo lathi jika ubuyele emva ndaze ndabuyela emva njengoko wandixelelayo emva kokulinda umzuzwana ndisidla elo qebengwana udavid waye ndiphe lona ndaze ndabuyela phezulu ndasihlala phantsi ndathi ndisahleli apho lo moya ujikeleza uvuthuza iincopho zemithi zigobele ecaleni ubhabha intshizane nekhephu kanjeya izwi lathi ndinguthixo wendawo ndakha ngaphezulu ndacinga iphi loo nto yayingumoya lowo mhlawumbi wathi ndadala amazulu nomhlaba ndayizolisa imimoya enamandla phezu kwelwandle waqhubela phambi nethetha ndaqhuma ndima ngenyawo ndathula umnqwazi wam waze wathi thetha nje nezo sitshingishane seliqhwa saye siya kuphela nantoni na uyithethileyo kuya kwenzeka yona ndaze ndathi tshingishane soqhwithelo pheza wena ukuze langa wena ukhanye ngokukhelekileyo iintsuku zibene side siphume simke apha wathi nje ukuba ndithethe loo nto loo ntshizane ikhephu nayo yonke into yema ngomzuzwana ongenjalo emibini ilanga lishushu ndalihlaba emqolo kum ndayibona imoya ivuthuza ngolu hlobo iphuma emantla isihla ndithetha ukusuka empuma isihla ivela ngasempuma yayivela ngasentshona imoya yaguquka yabuyela ngasemva kweli cala aze amafu ngoyinto ethile umangaliso inyuka ingena emoyeni ilanga lalikhanya kwimizuzu embalwa emva koko inkosi uYesu yathetha nami emva koko kancinane malunga nenkosikazi yam ephaya ezantsi njengonisazi malunga nendawo endandiyuke ndaya kuyo apho andikhange ndibe sekhaya ngemini yesikhumbuzo kwaye simalunga namashumi abini anesibini eminyaka yasitshatile isikhumbuzo sokuqala okokuqala umtshato wethu kuba ndayithabatha ndaya kuhambo lokuya kuzingela kakade ndandingenako ukuphumelela ekuthabatheni uhambo lokuya kuzingela ndaya kwiholide yasemva komtshato nanjalo ngoko ndaba kuzidibanisa ndaye ke ngoko ndihleli ndizingela ukusukela ngoko yaye ndeva kungathi indlela endiyenzele ukubele ngayo leyo ngoku yayilityeli lesithathu kusenzeka oko ngoku nantsi into endifuna ukuyithetha yendincele ukuxela inyaniso ngokuchanekileyo
About 16 years ago,
malunga neshumi lesithandathu leminyaka eyadlulayo ndandisecalifornia nomzala ujohn sherrick ndandiquba inkonzo umile kunye nam nomzala usherrick nodade sherrick nabanye sasihlala kwihotele ethile indoda ebizwa ngokuba ngupaul melkin ebinye kanye apha kulongoba amaxesha amaninzi ngumarmenia osisityebi inkosi kanye yayo yafumanela umntwana phezulu efresno ecalifornia apho abehlala khona yayilapho ezantsi ke yenzisa inkosikazi yayo yandibiza apha ehotele yathi ndingayizisa inyuse inkosikazi yam zwana ubranham ndathi ewe ungenza njalo ngosuku olulandelayo ndandisiya ecatalina ngoko yeza nenkosikazi yayo yayinyusa yayelo nenikazi lalibhula kakhulu lakhangela ke ndathi beka isandla sakho phezulu sam dade malkin ndathi sibone ukuba inkosi iyakusixelela na wathi njengokuba ibeke isandla sayo phezu kwesam ndathi o ngumlenze odumileyo wathi akubonakalini mpawu konke ndathi uze ukhangele ngeentsuku ezimbini babe mnyangelo umthumba womlenze njengojim kulo mncinane lo usana lwakhe umncinane ngenye imini wangena enokuhlasela intliziyo babecinga ukuba kuko ndabe imeko yokuhlasela kwesifuba ndabeka isandla sam kwesakhe ndathi ujongeni iintsuku ezimbalwa unemasisi iyenyuka mkhuhlane hlangene naye phezulu uthi ivelile kuyo yonke indawo imasisi yabona ngoku ndandithetha nodade umelkian isandla wathi yinto emangalisayo leyo ukukhangela kuloo nto umzana ubranham wathi isebenza kuso sonke isandla loo nto ndathi okulungileyo ukuba kukho into engalunganga kumgulu ndathi ngoku apha ndiza kubeka isandla sam ngaphezulu abaninzi benu bakhe bema bayijonga yabe ingasebenzi ndathi apha kukho nto yimbi inkosikazi yam beka isandla sayo khangela apha sandwa beka isandla sakho kwesam ihleli phaya inkosikazi yam yabeka isandla sayo phezu kwesam wathi nje kuba yenze njalo ndathi kunegqithi kwicala lasenxele lesibeleko unayo ingxaki yobufazi waze wathi akukho nto uyahlukileyo ndiyivayo ndathi kodwa unayo ubheki wayeneminyaka embini ubudala intombi yam lebisandula ukukhalisa umculo emzizodlileyo yayeneminyaka embini ubudala iminyaka embini engaphezu kwaleyo kwathi gqi usara kwaye kwathi yena ke wafunyanwa ngoqhaqo ndaze ndacela ugqirha dillman ugqirha wethu ophaya ezantsi ecordon ukuze xa uthe wamvula uze ujonge kwelaa cala lasenxele lesibeleko wazenza njalo wathi akukho nto engalunganga ndiyibonileyo ndabeka isandla sam yabe isekho iminyaka emini emva koko kwavela ujoseph ndamcela kubakhangela kwakhona kwabe kungekho nto ingalunganga njengoko ndabonayo ndabeka isandla sam yabe isekho ngoko sasuka nje sayilibala loo nto ngoku le into endinyanzelekileyo uba ndiyithetha andikuthandi uyithetha kodwa inele nje ukuba yenze inyaniso yabona yayiloo nto eniswele yona phela inyaniso njalo kungabi namsebenzi noba kwenzeka ntoni na badlula iminyaka sinanga siyiqaphele loo nto le nto ndiyithetha hayi ngenxa yokuba ihleli phaya kuba ndiyayithetha naxa ndikhoyo yaye neyazi loo nto andikholwa ebainwakho inkosikazi engcono ehlabathini kunenkosikazi yam yaye ndiyathemba ukuba iyawuhlala ilelo hlobo yaye ndifuna ukuba ngumyeni othembekileyo yaye ndiyathemba ukuba bonke abafana abaplendi bakutshata bayakufumana inkosikazi efana nenkosikazi yam andazi uba iyawa lixesha elide kangakanani nasihleli ngolo hlobo kodwa ndiyathemba ukuba iyawa zizo zonke iintsuku zethu emhlabeni ibe ngabonwabe kakhulu sikunye uthixo nguye wandicela ukuba nditshate yona ngelo xesha yona ingazi ndandizama ukuba ndingatshati yona hayi ngenxa yokuba ndingayithandi kodwa ngenxa yokuba ndandingacinga uba ndakuba nako ukuyenzela izinto ebomini kwaye yayingumfazi olungileyo ndaye mna ndandingakulungelanga oko waze waphuma wayokuthandaza wavula ibhayibhile ashela ke wathi nkosi andizange ndiyenzele into ngaphambili kodwa ndinike izivalo eziza kundinceda ukuba ndimele ukumlibala kunyanzelekile ukuba ndiyilibale loo nto yavula ibhayibhile yayiphumele ngaphandle kushede encinane ithandaza yathi yakuvula ibhayibhile ngumalaki msini yabonani ndiyakuthumela kunu eliya umprofeti ngekafiki ngoko kwakumalunga namashumi amabini anento eminyaka eyadlulayo ingazi into malunga nolungiselo lwalo mhla aye ndanti kwakungena kuba ndandingcenge phantsi phezu komlambo phaya waze wandivusa ngobuye busuku ndaze ndamva emiphaya ngasemnyango wathi hamba uye kumthatha umtshato wenu ke uya kuba ngalo oktobha uzayo ngowamashumi amabini anesithathu loo nto kanye ke ndayenzayo yaye siye sahlala ngokonwaba ngoba balo lukathixo sizange sibe nalo nelizwi elinye ibe sisithandwa ngangena ngenye inini yabe yokunyanzeleka ukuba ikhulise aba bantwana iyodwa mna ndimile ndisekushumayeleni abanizanga abafazi abanokumela naloo nto ndiyayazi loo nto bangangqasha lapho ndaze ndangena yaye yayithethe into ethile okanye yenye sasinojoseph phaa emva kwaye yena uyinkwenkwe ke ngenene yayeuncedisile ufaka into lezinkwenu intloka mama wakhe njengoba namndenzile wayenkwenkwe ke njengokupheleleyo yaye wayenze into embi kakhulu.
She said to me,
"Doesn't that go here? What from Bill? From Seben?"
I said, "I
didn't even know how to do it."
And she said, "Yes."
Was what? Hey, wait! Call up me after you've bought that land.
Well,
come back and you'll see how much.
Well,
okay. That's it. Klungi leke. This is another thing. We're going to have to do it.
I just went on
up. And when I got out there, the
Holy Spirit didn't like it. He said, go tell her.
He said,
go tell her.
He
said, go tell her. He said, go tell her. He said, go tell her.
22nd verse. I
just
imagined
that as coming up. And it said it again, go tell her.
He
said, go tell her. It was where Miriam, the prophetess,
okanye uMiriam umprofetikazi wathi wahlekisa ngomntakwabo uMoses ngenxa yokuthatha intombi yomtopiya waze kuthiwa kayithanda loo nto waze wathi ngokungcono ukuba uyise wayemfikela ebusweni kunokuba nokuba enze loo nto. Ngoko uMiriam wangenwa likuthenga kuyo yonke indawo. Ngokunjalo uAaron weza waxela udadewabo wathi okanye wayeza kuxela umntakwabo wathi uyafa liqhenqa. UMoses ke wabaleka waya kumsela uXolo esilingelelweni wathi akwenza njalo intsika yomlilo yehla uThixo.
He said, go call
but, him 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 Aaron. Uze nabo apha. Aaron wayephakathi okwakhe.
So he said,
ngoko wathi babize beze apha. Wathi ukuba kukho othile phakathi kwenu, uThixo ethetha nabo ngoku. Ongomoya okanye umprofeti mna ndiyakuzazisa kuye.
Ndiyakuthetha
naye ngemibono ndithile kuye ngamaphupha.
Ndithile
amaphupha nezinto ezinjalo.
He said, but my servant Moses, kodwa kumkhosi wa Moses
akakho njengaye emhlabeni.
He said, I speak with him.
Wathi ndithetha naye ngomlebe uya endlebeni. Wathi ke ndingamoyiki uThixo.
See, God didn't like it.
Yabona uThixo akazange ayithande loo nto. Ndabaleka ndakubona loo nto ndangena. Wayekwelinye igumbi ke ndandinkonkoza emhlangweni wayezivingcele apho. Ndamxela kuba ndifuna ukuthetha naye. Ndaze ndangena apho ndathetha naye. Ndaze ndamxela ukuba kwakuyintoni na oko. Ndathi, sithandwa, uyazi ukuba ndithanda kangakanani na. Kodwa uThixo akayithandanga loo nto. Ungamelwanga kukuba uyithethe laa nto.
Waze
kwangoko emva koko wangenelwa yingxaki kwicala lakhe. Samthabatha samsa kugqirha apha elwizi, ugqirha Arthur Sheen. Waze wafumanisa ukuba kukho ithumba elihlumayo kwicala lasenxele lesibeleko endandalifumanisa kwishumi elinesihlanu okanye ishumi elinesithandathu leminyaka ngaphambi koko. Igqithi elihluma kwicala lasenxele lesibeleko lingangenqoba ubukhulu. Ndathi kuthiweni ngalo wathi masibone uba kuyakwenzeka ntoni na. Uze umse kwakhona kwinyanga ezimbalwa malunga nenyanga ezimbini okanye into enjalo. Sambuyisela apho lalikhulile ekubeni ngangewona ingoba langangelamkhulu. Wathi kungcono liphume uba lithe lathamba lijike lonakala. Ndaze ndathi kulungile bethu ndathi siya eTucson. Inkosi ndithume ngaphandle eTucson. Wamthumela emantla kugqirha wengcaphephe kwabasetyhini. Wayengafuni ibe kwezakhe izandla loo nto.
Ngoko
kunoba wayemxelele malunga nolungiselelo lwam kuba yena loo gqirha wengcaphephe kwabasetyhini wathi ndinyanzelekile baliphume. Ngoko wathi samxela ukuba sasiya eTucson. Wathi kulungile ndinayo ingcaphephe kwalapha umhlobo wam olungileyo ndandikade ndihlala eTucson. Wathi ndiza kumthumela kuye. Wabhala iphethana walithumela kuye wathi uNkosikazi Branham inikazi olungileyo waqhubeka ngolo hlobo. Wathi wathumela umzobo wokuba lalikhulu kangakanana elo gqirha njalo njalo. Lalijike lalithumba elikhulayo ngoko wathi likhulu kangangoko lalingako. Wathi ndiyazi uyazi wayesazi ukuba yena ndicinga ukuba wayecinga wayendibiza ngokuba ndingumphilisi ongcwele loo ndlela kuphela wayeyazi anokuibeka ngayo. Kodwa wathi ndivumile ukuba likhutshwe kwaye kunyanzelekile ukuba likhutshwe kuba limele ukukhutshwa likhuphe. Kodwa yayikuvavanywa kokholo lwethu sahlala sithandaza kwaze okhona sithandazayo kwakukhona likhula lisiba likhulu ithumba. Ndade lafikelela ekubeni libe yinto ethe phuhlu ecaleni kuye. Sathula abambalwa babantu balapha beyazi loo nto sizama ukubona ukuba kuza kwenzeka ntoni na. Ndaqhubela phambili ngokuqhubela phambili. Ekugqibeleni ndandakuhlandlela eCanada ukufuka apho ndandishiye khona. Inkosi yandenza ukuba ndikhokele esa sizwe sabandiya kuKristu. Ndiyaphindela ukuya kubabhaptiza egameni lenkosi uYesu kule nto asahlobo inkosi ithandile. ngoku ndehla yabe ilixesha layo lokuba ihambe kanti amsenew york okanye izandla apha kuya kufumana olunye uqhaqho ukuya kufumana uqhaqho okanye ukuya kuxilonga okugqibela ndahamba mna ndaye enew york ndathi buya kwam ndigqitha apha ndaze ndinyuka emva kokuba ndandiqhuba inkonzo apha inkonzo yokugqibela ndenyuka ndaye apho ndayibizela kwamzana uwood waze wathi bill andinako nokunyamezela impahla yam uba ilichukumisa lalithe gqikangakaya ecaleni kuye ngoko umlenze wakhe uphezulu kwela cala wayiqhwalela nje eyona veki imbi wakhe wayifumana ngoku uhleli apha undiphulaphula eyona veki imbi wakhe wayifumana waze wathi ndinyanzelekile uba ndiye ngomsomnye ndiye kokuya kuxilongwa ndacinga oothixo ukuba bathe balifika loo nto iya kusithintele egoqe ngekrismas yayisendibaxelele abantu ukuba ndiza kubakho ndaze ndatheli njelo naixesha ow bethu ndacinga mandimxele ukuba uza kwenza uqhaqho kulungile malenziwe kwithutyana elidala kude kube semva kwekrismas ndaze ke ndacinga ndisenokonakala libole ndize libuyele apha ngemva uyazi into embileyo liyihleliye kungena ezintsweni ukuba lithe ngqo laze labola lonakala liya kubulala ngoko ndacinga ndingenza ntoni waze umida wathi kulungile ngoku uze unditsalele watsho usuke ndayakufika ngalo shepot olo lwaluya kuba semva kolo ndakufika eshepot kwakufuneka ukuba aye kuxilongwa ngoko waya kunkosikazi nomen wayeza kuya udade unomen nonke niyamazi abantu bahamba apha emnxibeni wayehambe emnye naye bayake kule ngaphephe waze wathi awuhlale ufumane usuku lokuqala uzebuye kuba amahluko ziyure ezimbini kwixesha uze ndisale umnxeba ke wakubuya emva kwenkonzo ndiyakuxelela ukuba imele ukwenziwa ntoni na ndaze ndathi kulungile ngoko ndaqhubela phambili ngentsasa elandlayo ke phambi kokuba ndihambe ndandiza kuya kulanda ubhili nolois bobabini behleli bekho yayinjalo sinesitulo eside esidala apho esisigungelwe ngumzana wokhoma ngekudala apho yaye siye sihlangane apho ngakweso situlo sithandaze naninasi iottoman enjalo uyazi isitulo senyawo nanina xa sifika apho sithandaze xa ndisiya enkonzweni sisele uthixo ukuba sincede ndandilapho ke phezulu intsukwana ndaye ndandingqubile indlu abantwana bentile naye engekho yazi abandizikuni bayazi uba banyanzeleka ndingene kuloo nto ngexesha lithile ukubuyela kwindlu eze kuphela ndayingcwaba la nkosikazi uhope ke ngoku seyiphinda kwakhona ndaze ndehla ndacinga ke ndiza kuthandaza ze ndiye kulayisha ubhili nolois size sinyuke ngoko ndaguqa uze ndithandaze ndathi nkosi ndiyabakhumbula ngale ntsasa xa ndilapha ndathi ndiyakuthandaza kwabancede ubasikelele banga singabuyela kule ndawo kwakhona ukuze ngoku ndathi baphaa ngaphandle ngenxa yokuba wena undithume apho ndinombono waze wawuzalisekisa ngoku ndifuna ukulinda ndibone ukuba uyandixelela ntoni na ukuba ndiyenze ngokulandelayo ndathi ndithandazela ukuba iba nenceba kuye ndaze ndathi ndincede kule nkonzo iphaya ezantsi ndaze ndathi gqolo ndathi nkosi musa ulivumela libole yenza abalaa gqirha linde kude kube ngolokuqala enyakeni ukuze alikhuphe ndikuthile nje kumbona ndathi nkosi wayengazimiselanga kulaa nto wayenzanga laa ntsasa wayengazimiselanga kuloo nto ndathi nkosi akhona ixesha elinye akhe wanalo nelizwi elinye malunga nokuba mna ndisiya ezinkonzweni ndihlale inyanga okanye noba yintona ekwakuyiwo akhona ixesha elinye wakhe wawuvula umlomo wakhe malunga naloo nto ubehlala ithumela impahla yam kubaxoxa azihlambe ebezam enze yonke into ibesele ilungile ukulungisela ukuya enkonzweni ngoko uyafuna ukuba ngamkhonza kanjani na uthixo nina abafazi ngendlela nikhonza ngayo abayeni benu nikhonza uthixo kakade ke ngoku ndandisithi ndawungena ndidiniwe ndiphelile abantu bevela kuzo zonke iindawo kwakufuneka ndiphumele ngaphandle kwindawo ethile kuhambo lokuya kuloba okanye uhambo lokuya kuzingela uba abafazi abaninzi babenokubhaphazela ngelo xesha ndathi nkosi ebengazimiselanga kuloo nto ndaze ndathi kuye kwanyanzeleka ukuba asikwe kathathu ngenxa yokuba ebeleka ngoqhaqho ndaze ndathi mna nkosi ndithile yokubona emele kukwenziwa loo nto kwakhona kwathi kanye ngelo xesha ndeva into ithile kwelo gumbi ndakhangela phezulu izwi lathi ima ngenyawo lathi ngoku nantoni na othe wayithetha iya kuba lolo hlobo ndalinda umzuzu nje ndathi ngaphambi kokuba simchukumise isandla sikagqirha isandla sikathixo siya kulisusa elo thumba ndize lingabi safunyanwa kwakuphelele njalo kum andizange ndimtsale mnxeba sahamba ndingokuqhelekileyo ndaya ndathabatha ubill noloyisaya eshepot ngokusobula ndilayo ndamtsala mnxeba yonwabile wathi bill ndifuna ukukuxelela into ngoku ngiyelwaya ngayingqina le nto kwakunyanzelekile uba akhwalele ajikeleze wayakungena egumbini nye nomongikazi nonkosikazi nomena anxibe impahla yakhe elungiselela idyasi yokuvuka elungiselela ukuxilongwa waphuma ugqirha kunzima noba aqabele etafuleni ithumba ndidinga apho lilikhulu kakhulu Wazi wathi aku ugqirha wangena wathetha naye wazi wathikela ukuze asuse isithi eza kumchukumisa yaye nje phambi kokuba amchukumise le mka yaye ugqirha wayengalazi noba leliphina icala elalikulo wathi khanime enemizokwezontweyo nayonke imifanekiso nayonke enye into akafumana nomzila walo wamxilonga wamphindaphinda wathi ndisenokungabinako uyicacisa kodwa nkosikazi Branham elaa thumba alikho phaya yaye akazange abe nalo nophawu lwalo ukusukela ngoko yintoni na aphela kanye njengokubalatshoyo ngaphambi kokuba isandla sikagqirha silichukumise ngesiqingathaso mzuzwana yaye isandla sakhe ngesalichukumisayo
How perfect is the word of the Lord?
Nigqibelele ngomdlalo ilizwi lenkosi. Ngoku nansi inkosikazi yami yaye sobabini siphambi kothixo. Kodwa ngaphambi kokuba isandla sikagqirha sibe saba nako nokuchukumisa umzimba wakhe endleleni eyakuye kanjeya kwabakho into eyenzekayo ithumba lemka. Kwaye abazange babe wathi ndiyakholwa ukuba bamdlalo kwakungenjalo sithandwa. Ndifuna ukuqinisekisa kwakhona nkosikazi Branham. Ingaba mdlalo yindlela awayithetha ngayo leyo kunjalo.
That tumor isn't there.
Uba ela tumba aliko awusena tumba yayintoni ngokuthanekileyo ngokwelizwi lenkosi leyo yayiyi
amen
lityeli lesihlanu elo isihlanu linani lobabalo linani lokholo FAITH kananjalo akusekho mathandabuzo engqondweni yam ndiyazi ukuba intoni amandla ezinga lesihlanu yaye ndiyazi ukuba enza ntoni na
Just keep quiet. The hour will soon arrive.
Ngoku ibani nentlonelo, hlalani ithe cwaka. Yure iyakufika kwamsinyane. Abothi bayakwenza izinto ezinkulu phakathi kwethu.
Now,
ngoku masithobe intloko zethu sifumane ilizwi lomthandazo.
Lord Jesus, I'd seen it among other people.
Ndiyibonile kwabanye abantu. Kodwa kwakufika kwinkosikazi yam ethandekayo. Yayikwikhaya lam ngoko, Nkosi.
I looked at it with my own eyes.
Ndandilikhangele ngawam amehlo ndaliva ngezam izandla. Kwaye ndi isithandathu seminyaka ngaphambi koko kwakunjalo Nkosi yaziwa yatyhilwa nguwe. Akuthethwe nantoni na inyanzelekile ukuba yenziwe. Wawundibonisa Nkosi ngoko ukuba ukukholwa sakwam koko wena ukwenzele abantu uze wenze ukuba ndikwazi khona ukuze ndibancede. Wayenza yenzeka kwikhaya lam kanye yayingamandla ezinga lokuqala lawo ke ngoku amandla ezinga lesithathu angqinele amandla ezinga lokuqala sinombulelo bawo ixolele ngokusilela kwethu ngabantu abancinci asifundanga kusondele kuloo nto abantu abangenamfundo kodwa sinombulelo kakhulu ngenxa yokuba sinothixo ongamele konke osilondolozileyo esikhathalele kuba sazi uba masikhathalele kanjani na sinikela kuwe ngokuba ondiyathandaza ukuba undincede yaye kulaa mandla ezinga lesithathu kwaye onkosi njengokuba ubuthetha kungiminyaka embalwa edlulileyo ngaloo nto uyibonakalisa phezu kwephawu ngeentaba njalo njalo uyinyusela phezulu ngoku bendikhangele ukuze ndibone ukuba yintoni na yathi yangqinelwa ngokupheleleyo
Now I pray, Father, that you help me to be more reverent with this than it was before.
Unobabe kunjalo ngaphambili yaye wanga ungafumana uzulu.
As right over
Ngoba kanye ngapha kwale pulpit apho awezinga lokuqala athethwa khona awelesibini ke ngoku awelesithathu yaye oko okuthethileyo kwenzekile ngokuthanekileyo ikoko okuthethayo yakholwa kuwe Nkosi Thixo
help every one of us
Mede sonke ngabanye ukuze silahle kude konke ungakholwa kwethu nenkolo ukuze sibe nokuma kubukho bukaThixo ophilileyo sisazi ukuba kwaloo Thixo omnye wathawatha elo thumba lesuka kwinkosikazi yam ehleli apha ikho ngoku ingqinelwe loo nto ngezinye zezona ziphezulu iinzululwazi zethu zezamachiza esinazo kweli lizwe ezayicilo ngayo zaphinda zajonga zenza umfanekiso wayo ibe ngoku ingasekho unguThixo wena yayakho umbi ngaphandle kwakho
And we love you because
you have ngokuba usenze usenze sangabakhonzi bakho.
Bangake
singakukhonza ngentlonipho nembeko yonke imihla yobombeni. Ibe oko Nkosi. Ndanga ndinganako nosapho lwam nabo bonke aba bantu. Ube nokuba sibane ezikhanyayo.
Salty salt.
ijwa enosongo eyakuthi idale unqano kwabanye ukuze bamthande lo Yesu senzele ukungaka ngokunje ngoko ndivula ilizwi ukuze ndilifunde ukwenzela umxholo omncinane ndizeke ndithandazele abagulayo ndincede nkosi thetha nathi uphilise abagulayo sithandaza egameni likayesu amen andingeke ndinexeshana njele ukuba ndithe ndangxama ukukhawulela kakhulu umxholo othile apha ndifuna ukuba nifunde ngokokanye niphawule noba intona ninqwena ukuyenza esokuqala sifumaneka kwincwadi yenumeri 25:19 yaye sifuna ukufunda oku bathetha abantu ngothixo nangomosi bathi nina ukuba nisinyuse iyiputa size kufela intlango ngokuba tu isonka tu namanzi umphefumlo wethu uqukile sesisonka sinkathungathi ukudla kwengelosi uyehova wathuma iinyoka ezinobuhlungu ebantwini abaluma abantu bafa abantu abaninzi bakwasirayeli ngoko uyehova beza abantu kumosi bathi ukuvuma isono khangela sonile yabona into yokuqala uze uphiliswe ukuvuma isono okuqala
For we as sonile ngoba sithethe ngoYehova
nangawe thandaza kuYehova asisuse kuthi iinyoka ezo wabathandazela ke uMoses abantu wathi uYehova kuMoses zenzele inyoka enobuhlungu uyixhome esibondeni eside
kothi
bonke abo balunyiweyo bawukhangela kuyo baphile
And Moses
wenza ke uMoses inyoka yobhethu wayixhoma esibondeni eside
and it came to pass that if a serpent had bitten any man when he
wathi yakuba ithe inyoka yamluma umntu waze wabheka enyokeni yobhethu waphila
now also I wish
ngoku kananjalo ndinqwenela ukufunda isibhalo esiphuma kuZekariya isahluko sesi-12 ivesi yeshumi
And I will pour out upon the house of David and upon the
Lothulela phezulu kwendlu kaDavide na phezulu kwabemi baseJerusalem umoya wokubabala nokutahuzisa
And they shall look upon me whom they have pierced
Babheke kumna bamhlabileyo amahlanga Bambambazele njengokubambazelelwa kozelwe wamnye
And shall be in bitterness For him as one that is in
bitterness
Now for a text I'm going to take this
Thabatha le
Khangelani
phaya kuYesu
Look away
Khangelani kuje
nethabathi
kuYesu
Moses
wenza inyoka bakho apha uprofeti emva koko wayethetha ngayo ukuba kwakuya kwenzeka ntoni na khangelani le kuyesu ibhayibhile ithilo kuisaya 45:22 sifumanisa ukuba uthixo wathi masikhangele kum zonke iziphelo zehlabathi kwaye ngoku xa ihlabathi lifikelele kwisiphelo salo
system of the earth has come okanye
inkqubo yehlabathi ifikelele kwisiphelo sayo abantu mabakhangele kuye ngoku usenokuthi sayiva le nto isizukulwana emva kwesizukulwana kudala siyiva le nto yinyaniso leyo kudala ishunyayelo abalungiselela abaninzi bathabatha kwalo mxholo amawaka abo kodwa nantsi into endifuna ukukucela ngayo ngokuhlwanje okokwale mizuzwana ilandelayo
But when you look, the question is, what do you see when you look?
Ukuba ubona ntoni na wakhangela?
What do you see when you
ubona ntoni xa uthe wakhangela?
That only lonto ikhomekeka kuphela ekubeni
ukhangela ntoni na yabona ngoku wathi masikhangele kumzonke iziphelo zehlabathi uMoses wayiphakamisela phezulu inyoka yaye wonke othe wakhangela wayephila ngoku uxhomekeka ekubeni yintoni na oyifunayo ndakhe ndababona abantu bengena phakathi enkonzweni ngalo mhla wokugqibela bafumane nje ukuhlala enkonzweni isithuba somzuzu omnye okanye emibini ibe yiloo nto kuphela abanokuyinyamezela yabona abakwazi ukuyinyamezela andinawuze ndilibale ndiyathemba ukuba le nto ayizikwa yama mntu uvele ahwa xa ndandinenkonzo ewaterloo umzana uliveyile ebehlele apha ngalitata ndazi noba ukhona nangokuhlukanje okanye hayi ukhona li ebelapha ngale ntsasa
Yes, back over in
the... Ewo upayemva kushikile upayemva kulunge umzalo nalithi yena umsenza konke esasinokwenza wathi wapha umanyalo balungiselela isidlo sasasa ngesisa esenzela nje ukuze behle sethe nabo umzana livele kakade usifundisa nogqiga obungcwele yaye ngenene wasisebenzela ukuze asifumane isidanga sakhe. Konke ndazama ukuba ibe nguye othethayo phambi kwalangoluthera umapresbyterians and so forth. Kodwa wathi hayi bakhangele kuwe ukuba ibe nguwe othethayo. Ke ndehla ndathabatha umkholo phambi kwaba balungiselele emva koba bedugile ukudla ndathabatha itekisi andibanga nguye ongolulameliyo umbono wasemazulwini. Ndathi nje ukuba ndigqibe ukufunda eso sibhalo malunga nesibini sadonga naso siphuma ngomnyango. Ngoko ndaqalisa ukuthi njengopawulos ngomhla wakhe enentshumayelo engaqhelekanga engokumi phambi kwaagripa wathi wayengenguye ongawululameliyo malunga nesibini okanye isithathu esesinye saphakama wathi kuba lixesha lokuba ndifikelele ekuthetheni into malunga nalo mxholo kwabe kusele nje malunga nesithathu okanye isine esasihlele apho bonke babephakame bemka isizathu soko sesi nasi abanye bayeza enkonzweni bathi bakuva ngomvangelo othile indlela anxibe ngayo into yokwenza ebantwini ukuba kanxiba uhlobo olululo lwempahla abanye babo ndakhe ndeva inkqubabuchopho isithi ngenye imini ugqirha Nermo indoda elungileyo indoda engumkristu inkqubo yakhe ikwi-K airpal onke
ixesha
wathi indlela onomqaphela ngayo umntu xa elahlekwa ingqondo yakhe kuxa anganxibi ngokufanele isimo sakhe yazi indlela amelwe kuphela eyiyo esidlangalaleni lo ngumqondiso wokuba ulahlekwe ingqondo. Ke ngoko oko ndaphambana ubomi bawo bonke yabona kuba ndinxibe yavalao nayo yonke into yabona ngoko ukuze ndifanele isikhundla sam ndimelwe kukuba ndingomfundisingamanye amazwi ukuze ndibe ngumfundisi andicingi ukuba uyesu wanxiba ngokomfundisi wanxiba njengomntu nje oqhelekileyo wahamba phakathi kwabantu yayengekonxiba into ebalulekileyo kodwa loo nto yabona indlela eziyiwo iimbono zomntu. Hayi bekunokuthini ukuba le ndoda okanye andazi ukuba ugqirha ebekungantoni nangale nto awumprofethi ebhayibhileni wayalelwa ukuba uphulwe impahla yakhe ahambeze phambi kwabantu noephambene ngenene bekungayi ukuba njalo ngoku kodwa uthixo emcele ukuba makenze loo nto. Omnye kwafuneka ukuba ngqengqe ngecala amakhulu amathathu anesine inyanga yakholwa izisu elele ngecala elinye azaguquke ngaphaya kwelinye icala adle ndiza imbotyi ayenzileyo apho kunyanzelekile babilise le nto ebenzile ayizamise adle yona lonke elo xesha olule ingalo azalise isandla adle akunine ngecala esenzela umqondiso yabona o indlela bemkangayo abantu kwelenene ilizwi likathixo baba ngabafunde kangangokuba bazifundise bemke kuthixo xa umntu athetha ngokuba unemfundo ndiyazi uba loo nto kuchaza ngendlela akude ngayo uthixo yabona isidanga sobugqirha andithethi ngokuchasene nogqirha vein le nto kuba akalulo olo hlobo yena kodwa esithelweni xa indoda ifumene isidanga sobugqirha loo nto ithetha nje ukuthi kum ukude kangakaya kuthixo yabona ngaphandle kokuba unokuzibophelela kwilizwi nakuthixo. Ngoku sifumanisa ukuba abanye bezela ukuva indlela othetha ngayo abezokukhangela wakuthetha ngempiliso engcwele nangenkosi ukuba umntu angodidi inkqubabuchopho efundileyo abantu abamelani nokummamela esebenzisa amazwi anjengoyizipeint namanye amazwi anjalo bathi nje abangeke bacinga ukuba loo nto ibuzeleleyo kuthixo ngeli thuba uyesu wathetha ulwimi olulula kangaka ngoku de namhlanje lube ludide indlingalwazi kuba zizama ukulitolika ngokwezemfundo nangolwimi lwalo mhla lube lona lwalulwimi lwasestratweni ngoke kuba mkhulu kangako umahluko nalapha kule United States yethu ndatsala umnxeba eflorida enew york ukuze emfazi othile apha kananjalo est louis ukuza kutolika phambi kwentombazane yasemazantsi nentombazane yasemantla ungaka kwe umahluko wawukho yabona ngokuqinisekileyo.
Now the thing of it is
ngoku yiyoleke yona nto kuba abantu bafuna ezo zinto intetho endaweni yelizwi ilizwi xa libonakala lizwa libubungqina bokuba linyanisile yabona ilizwi libonakala lisiwe abasokuze bakhangele loo nto ke kufuneka benokuqonda okokwengqondo ukuze bazi bafumane iziko lemfundo bafunde ukuba kuqhutywa njani na kumiwa njani na kwindawo enye nayo yonke loo nto loo nto ingamsarha umfundisi afe ozaliswe ngenene ngumoya oyingcwele yabona ngoku kubungqondi obo yiloo ndlela ke esizwe siphela esinayo sinokumqonda ngokwengqondo uKristu. Nanto ke into abakhangela yona ngeyokuba uKristu ngaphakathi kuwe kumele kukuba ube sisifundiswa, kumele kuba ube yingqondi kuba nanto into abacinga ukuba uyiyo uKristu. Nangelinye ixesha enye into babumba iingcinga zabo zokuba umele kukuba yintoni na imbono eyeyabo endaweni yokuthabatha oko kuthethwe lilizwi. Nantso indlela abakhangela ngayo baze bambone nkqono yesu ngokwakhe basilele kumqaphela. Bayenza loo nto ngomhla wepentekoste, bayenza loo nto xa wayesenyameni, bayenza xa wayesesitalini, bayenza xa wayesezitratweni zasejerusalem, bayenza loo nto xa wayesemnqamlezweni. Wabe yena inzaliseko yelo lizwi ukanti nangoko babe nento kamesiya ohla ngomjelo ophuma ezulwini nayo yonke enye into yabe into engekhoyo ngokuba yayikukuqonda kwabo ngobungqondi baze bakuphosa ukumbona kwaye babekhangele kuye kanye. Kunjalo namhlanje ubona ntoni wakukhangela? Abanye bayajonga ukuze babone okukhangela kuye, bakhangele ukubona umhlethi mabandla omkhulu oyingqondi. Umntu othile onokungenena velise umgaqo oyakubangela ukuba bonke abantu bawuwele loo mgaqo. Into ethile yena nanto into abakhangela yona xa bebona uyena. Abanye bakhangela ukubona intsomi enjengosanta claus bakukhangela, bayayifunda ibhayibhile baze bathi into eyintsomi le yinto nje eyabhalwa ngumntu. Nanto into bona kuba bona ba imbono oyithabathayo malunga nebhayibhile yiloo nto oyithabatha malunga naye, yabona. Abanye bakhangela ukuze babone usana, abanye bakhangela ukuze babone umvundla okanye usanta claus, abanye bakhangela ukuze babone incwadi yezembali eyayikho izolo ingekho namhlanje. Kodwa umbuzo ngulo, ubona ntoni wakukhangela wena? Baninzi kakhulu abanga ukuba banomoya oyingcwele abakhangela ukuze babone isiqu sesibini somtrinithi. Ngeli thuba ingakhange ithatshazwe nokuthatshazelwa ebhayibhileni loo nto ayikho into enjalo. Igama umtrinithi alikho nokubakho ngaphakathi kwisiqu sebhayibhile. Kodwa nangoko xa ukhangela kuyesu umbalela ekuthini sisiqu sesithathu okanye isiqu sesibini somtrinithi. Naso isizathu sokuba ungafiki ndawo. Uyazi uba wathini yena? Ndinguthixo yaye akukho wumbi ngaphandle kwam, yabona. Uxhomekeke beni ukhangela phi na? Uba ufuna ukuba abe yinkwenkwana encinane engumthunywa isengwe elidala linentebe njalo
njalo.
Uba yiloo ndlela ukhangela ngayo uyesu ngokungathi ngumntu ohlukileyo kuthixo, ukhangela ngendlela engeyiyo. Awuyiboni apho ngekudala thuba edlulileyo ndandineendondo zasemadlelweni. Ndandizama ukhangela inyamakazi ethile njengexhama kungenjalo ixhama ngapha edlelweni. Unyana wam ke wayezama ukundibonisa kwaye yena uselula kakhulu. Ngoko wathabatha ezo ndondo tata nali ayixhama libile kanye phaya. Ndathi ndizawubona ngamehlo la wam. Wathabatha ezi ndondo ndandakujonga ndabona malunga neshumi lamaxhama kanti iindondo zazingajoliswanga kakuhle. Ndathi ndakuzifaka ekujoliseni okuko lonke lo shumi laba yinto enye. Kwaye ukuba uyakujolisa ingqondo yakho kwilizwi likaThixo abo bathathu baya kuba ngomnye. Kodwa iindondo zizakwalizwi zakho zizakukhupha ekujoliseni okukuko xa uzama ukumenza abe sisithathu mnye yena, yabona. Kodwa kuxhomekeka ekubeni ukhangele entweni na. Ubona ntoni wakujonga? Kumbula ungambona kuphela xa umjonge ngelizwi. Awunako ukujonga kuye ngencwadi yemithetho, awunako ukujonga kuye ngomgaqo. Uyakubona othixo ababini okanye abathathu nayo yonke enye into kuloo migaqo. Kodwa khangela kuye ngelizwi yaye uyakubona ukuba yena unguimanueli, uthixo enathi. Wathi ndinguthixo, ngaphandle kwam akukho umbi. Yena unguthixo. Uisaya wakhangela ngaxesha lithile uprofeti wathi akubona uyesu umxholo wam ngulo, khangela kuyesu, khangela ngaphaya kuyesu. Awuisaya wakhangela phaya kude kunehlabathi ukuze abone yena, wathi ndibona umcebisi, umthetheli woxolo, uthixo oligorha usonini nanini. Nantso into awathi uisaya wakhangela kude wayibona. UDaniel ngaxesha lithile wayemi xa wathi wabona isiphelo sezikumkani zentlanga. Wabona lo mfanekiso ophuthwe nguNebukadinezare. Wabona indlela owawusithi ngayo omnye wandulela omnye ekuhleni kwayo. Wathi awukhangela ekubeni kwakuza kwenzeka ntoni na esiphelweni. awabona uYesu wayelilitye elathwe endabeni kungengazandla elathumza izikumkani zentlanga unebukhanesari wajula abantwana abathathu bamahebhere kwiziko lomlilo ababekholwa kuthixo beme kwilizwi lakhe uba bemele ukulifela babeza kumana kanjani nakulo into nje encinane yokugoba idolo ngenye indlela kodwa wathi awukhangela kude le wabona uYesu wayeyindoda yesine eyayisezikweni lomlilo yazi yagcina bonke ubushushu bukude kubakhonzi bayo abathobelayo nantso into yabona kunebukhanesari uyesekile wakhangela phaya kuze abone yena ngenye imini wabe yena elivili eliphakathi kwivili liphaya phezu lesithini sesibhakabhaka wayengumphakathi wevili apho zonke izilanda ziboshelelwe khona amen ivili elikhulu libaleka ngokholo kodwa ivili elincinane lalijika ngamandla wenkosi nanko wabona ongezekile awukhangela kuwe uyohane mbhaptizi wakhangela kude ngenye imini kwaye akwenza njalo wabona ihobe
And a voice saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased." That's what he saw. That he saw Jesus Because the Spirit come down from heaven like a dove. This is my beloved son in whom I am well pleased. That's what he saw. Notice. He identifies himself in that way.
Unowa wathi awukhangela kude ukuze abone yena unowa wabona nje imigwebo kathixo isihla phezu kwabantu belihlabathi ababelilalile ilizwi lakhe nanto into yathethwa ngunowa akukhangela kude umoses wathi awukhangela kude wabona ityholo lisitha intsika yomlilo yayizibuyisele etyholweni wathi xa umoses wasondela kufutshane kuyo yathi kulula iimbadala zakho kuba ndinguye ngoku uba ungalilinganisa elo gama ndinguye lilixesha elidlulileyo ixesha elimiyo nexesha elizayo ndinguye ngonaphakade yabona ndinguye wabona undinguye nantso into wayibonayo kwityholo elivuthayo Israel wakhangela kwinyoka yobhedu eyenziwe ngumoses baze babone ukrestu ebulaleka ngomgwebo ngenxa yabagulayo kuba siyazi ukuba inyoka yayithetha ngentlawulelo yayinguyesu loo ntlawulelo njengoba umoses wayephakamisayo inyoka yobhedu kwentlango umele ukuwuphakanyiswa ngokunjalo unyana womntu kwangenxa yeso sizathu sinye yabona kuba babonile baze bagula loo nto yayiye ukususa izono zabo nezifo zabo ye kungoko uyesu wahlatywa ngenxa yezixeko zethu saphiliswa ngemivumbo yakhe uba ususe impiliso engcwele kukristu kanti ephakathi intlawulelo yakubini yabona ubona ntoni kuye wakukhangela uyayibona loo nto uyayibona yokuba wahlatywa ngenxa yezixeko zethu saphiliswa ngemivumbo yakhe wakukhangela phaya kude uyayibona loo nto okanye ubona ngeyicala elinye lentlawulelo ingaba ubona macala amabini ayo wakujonga ukuba ujonga kuyo ngomgaqo bayokuxelela bathi iintsuku zemmangaliso zidlule kodwa ukuba uyijonga ngelizwi uyakubona ukuba isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade abadisipile bakhangela kuye xa babesengxakini elwandle baze babone uncedo yokuphela kwalo lwalunokubanceda lusiza umarta wakhangela kuye ngexesha lokufa waze wabona ukuba yena weluvuko nobomi amen ngexesha lokufa umarta wabona akukhangela kuye wayeliwe ngabantu bakowabo wayejongelwe ethotyelwe phantsi naye wayethumele kuye waze akeza kumntakwabo kodwa wathi akufika ekugqibeleni naxa wathi wawaphantsi ukuze abe nokukhangela kuye wafumanisa ukuba wayekuko kokubini uvuko nobomi amen uyayiro wenza kwaloo nto ikholwa ngokufihlakeleyo umrhabi omncinane umbuyiseli umbhaptizi owayekholwa ngenene kodwa wayengakwazi uba kufutshane ngenxa yokuba ihlelo lenkonzo yakhe lalingayikumvumela ngenxa yokuba wayeyakukhutshelwa ngaphandle kodwa intombi yakhe kuphela kwayo ilele kwincam yokufa kwanyanzeleka ke kuba aye kodwa wathi akumfumana wafumanisa ukuba wayeluvuko nobomi wathi awumthumela kuye ngomntu obalekayo esithi musa kuzikhathaza nkosi kuba intombi seyifile yena intliziyana yakhe yayiseyiphantse yema kodwa wathi anditshongo nakuye ukuthi ukuba unokholwa uya kulubona uziko kathixo uyayiro wafumanisa ukuba wayenako ukuvusa abafileyo akukhangela kuyesu abalambileyo bakhangela kuye baze bafumana ukudla kokuxhasa ubomi nayiko kwenyama oko abalambileyo ngokomoya bangakhangela kuye bafumanise ukuba usisonka sobomi iselela lisifa lakhangela ukuzela ubone ukuba lalinokubona ntoni na laze lafumana uyesu uxolelo lwalo kuze undikhumbule enkosi xa usiza usebukumkanini bakho uyesu wathi namhlanje uya kuba nam eparadesi nantso into elayibonayo kwiyure yalo yokufa abagulayo bakhangela kuye baze babona umphilisi iimfama zakhangela zabanokubona kuxhomeka ekubeni yintoni na ukhangele kuyo ngoku yintoni ofuna yona upetros nonathaniyeli bakhangela baze babona ilizwi lesithembiso somprofeti wabo umosi ubonakala lusini inkosi uthixo iyakuvelisa umprofeti onjengam nje yaye bayakubambelela kuye abantu bonke ke abangakholwayo kuye bamvela umprofeti bayakunganyulwa
ebantwini
naxa wathi upetros wenyuka wayakungena kubukho bakhe uyesu wathi igama lakho ngusimoni yaye ngunyana kayona wazi khona ngoko ukukhangela ityeni lokuqala kuyesu uba yayinzaseko yoko elizwini kathixo lathi uya kuba kuko amen ingaba wena ofumanisa kwaloo nto wakukhangela kuye ngetyeni lokuqala ingaba ilizwi ledinga lazibonakalalisa kuwe wakukhangela kuye unathaniyeli wathi nje ukuba ndingene kubukho bukayesu intwana nayokuthandabuza sifumanisa ukuba ngufilipi wayeye kumbiza yiza ubone loo simfumeneyo waza unathaniyeli weza wathi rubi yena wathi ngulowo uphaya phezulu uthandazela abagulayo wazinyakathisa wathi wafumana kumjongela kufutshane wathi akukhangela uyesu wathi nanko umsirayeli inyaniso ekungekho nkohliso kuye wathi yena rabi undazinini na wathi ngaphambi kokuba ufilipi akubize ngoku yabuphantsi komthi bendikubona ngoko wafumanisa ntoni unathaniyeli wafumanisa ukuba yayingukumkani kaisirayeli lowo wathi wena ungunyana kathixo ungukumkani kaisirayeli anzo into wayibonayo wakukhangela wafumana ingcaciso yesibhalo loo nto yeyisizawukhanya kuye wazibona ikwasezo sibhalo sasithethwe ngumosisi umprofeti othandisiweyo esithi uya kunivelisela umprofeti onjengam nje umfazi wayesequleni wakhe wakhangela ngathuba lithile wabona ntoni yena wayivakalisa esixekweni wathi yizani bone umntu ondixele izinto endizenzileyo ayingebi ngumesiya kanye nalo wathi akuqala nje ukujonga kuyesu kristu wabona umesiya abantu bakhangela kwakuloo nto inye namhlanje baze bayibize ngokuba lukufundo lwengqondo ngokuqhinga bayibize ngokuba ikukunqulwa kwemimoya bayibize ngalo naluphina uhlobo lwegama lomtyholo onokuyibiza ngalo ngokuba abayazi eyona nto bafuna yona amen abaqondi bakhangela umgaqo bakhangela inkqubakhobo yokungenisa ibandla kulungelelwano bakhangela amalungu amaninzi ngakumbi baze basilele ukubona inkosi uyesu kristu enentsikelelo ibonakalise kwilizwi layo kunjalo uxhomekeka ekubeni ukhangela ntoni na ukuba ukhangela ukuzaliseka kwedinga namhlanje uya kukubona kodwa ukuba ukhangela ubungqondo obuthile okanye into enye ababehleli bekhangele yona umseki othile obalulekileyo usozimbali othile umntu ongomnye into eyenye uyakusilela ukuyibona kodwa xa uthe wakhangela kuye ngelizwi ilizwi liyamchaza ukuba ungubani na wabamema abantu bomhla wakhe ukuba benze kwaloo nto awengakwazi ukumbona wathi zimfama ndini ezikhokela imfama ndibanga uba moses ungumprofeti wenu ukuba bendimazile umosisi ngenindazile nam umosis wabhala ngam yayibabezimfama kakhulu bengena kuyibona bakhangela kulo bazimfama kakhulu abalibona ndihlanganisa elo lithanga lentsasa okwemizuzu embalwa uyabona bayakhangela babengazi ukuba bakhangele ntoni na ngokuba banokucika ungekuko kwento abazama ukufumana yona uya kuyazi njani into ofuna ukufumana yona ukuba uyazi kwayinto okhangela yona ungathini ukukhangela ithanga ube ungazange ulubone ungazange uve nokuva ngalo ungathini ukukhangela ivatala ukuba uzange wazi ukuba kukho into enjalo noba injani na umthetho wayo uba ungafumana isitya nje sasisiyena ucinge ukuba yivatala ungafumana into enye ungafumana ikhulu ucinge ukuba yivatala kodwa umele kukuyazi into okukhangela yona Enye indlela umkhuzi wazi ngayo ukuba uyaphi na. Uba ukhangela ntoni na. Uba ukhangela kuYesu uyakhangela elizini kuba yena ulilizwi. Izo ezingqina ngam zihlenguleni izibhalo.
You claim you're
nibanga ubani nikholwa kuba prophet ukani ngabo ihlo mjo bayihlo ababangayo ekuthumeleni ukathi ko prophet kubo abafaka ingcwabeni bababulala ba prophet bonke abo bathi beza wathi uYesu kuphi ko ihlo ongazange aculube naye niyakwenza imisebenzi yoyihlo amen amadoda angamalungisa amadoda angcwele amadoda awangena ukukhomba anto kuwo ukanti yababiza ngoba zinyoka nabatyholo yabona ukhangela ntoni uba ukhangela ubona umntu othile ophakanyiselwe phezulu abanye abantu bacinga ukuba ngenxa yokuba umoya oyingcwele usebenza ngawe ufanele ukuba ube ngumntu omde umfozi phakamiseyo ohamba ejikele zengathi asingomoya oyingcwele lo uthixo akasebenzi ngengelosi ngolo hlobo okanye abo kubangwa ukuba bazizo uThixo usebenza ngomntu.
Ibhayibhile
ithe uEliya wayengumntu oluvolo njengolwethu kodwa ungena ukuze ube ndawonye naye ungekamboni uYesu. Petros noYohane kwisango elibizwa ngokuba lihle bakhe babancinapho phezulu malunga nokuphiliswa kwalaa ndoda. Abeqondile kuba bayengabantu abangazi nto abangafundanga kodwa baqonda kananjalo uba babekhe bakunye noYesu yabona ngokuba ubomi bakhe babonakalaliswe kubo. Ngoku kuxhomekeke kube nintoni na oyikhangelayo. Laa mfazi wayeyifunde iBhayibhile kwaye yena wayesazi uba kwakho uMesiya ozayo waze wazi uba yintoni eyakwenziwa nguloo Mesiya. Kwathi njengoba uYesu athi kuye ndiphendisele wathi akho sikweni uyindoda nje eqhelekileyo ngoku uba wayehlele apho ethwele umkhonto olukhulu nazo zonke iintlobo zezihombo kuye zozomntu ongcwele othile kuba laa mfazi ke wayethe kulungile nanku umlingeleli ahambe okanye nalo uhlobo oluthile lukarabi ahambe egqithe. Umfundisi into nje yenye ndibona indoda isakudla namhlanje apho bendidla khona wangena ke lo mfo enengako uba mininzi kwinqamlezi nezinto ezinjalo kuye yinto entle ngamanye amaxesha ukuba bafo babe nezinto ezinjalo ndicinga ukuba umele ukuphila ubomi awumele ukuba nempahla eninzi yobufundisi ukubonakalisa into yiyo ngamanye amaxesha bayasela benze yonke kangako batshaye nemidiza nayo yonke into banyanzeleke ukuba banxibe iimpahla zobufundisi kwanku ukuze babone ukuba bangabefundisi okanye hayi injalo loo nto.
I tell you the clergy
goes. Yakucela impahla zokufundisa umuntu ukunxiba ubhaptizo lomoya oyingcwele. Nantso into yakukhonakalisa ukuba unaye uYesu. Ngoku usifumanisa ukuba okokuxhomekeke kubeni yintoni na oyifunayo. Onxibe kakuhle elungisiwe kakuhle uhlobo oluthile lonkonzo. Awusayi kumbona ngoba wayeyindoda nje eqhelekileyo. UThixo usebenza ngendoda, uYesu wayeyindoda. UThixo usendodeni kwaye yena wayenguThixo. Ngoku sifumanisa ukuba lo mfazi wakubona lo mkondiso usisimanga ngokuba wamcela izinto azenzayo ezingalunganga okanye into eyayisentliziyweni yakhe wazi kwangoko uba yayingumesiya lowo. Ngoko wathi akukhangela kuYesu wabona uMesiya. UMesiya yayintoni umsebenzi kaMesiya? Wayeyakwazi imfihlelo yentliziyo. Ingaba ikufumana kakuhle loo nto? Andazi noba uyaqondana ukuba unokukhangela kuye ngokuhlanje ungakhangela ntoni angaba kwayinto enye. UMesiya lilizwi, ilizwi waye iBhayibhile ityile kumaHebhere esahluko sesine ukuthi ilizwi likaThixo libukhali lisebenza ngamandla ngaphezu kwekrele elihlangothi mbini lihlaba lahlule ithambo lihlalule iingcingane zentliziyo. Wathi akuba loo Mesiya wayeza kuba lilizwi libonakala lisiwe aze abe nokumxela ukuba yayintoni na ingxaki kuye wazi uba yayingumesiya lowo hayi ngendlela anxibe ngayo hayi ngokuba ingakanani neimfundo awayenayo koko ngomqondiso wabonisa wona wayengumesiya. Wathi akumbona uYesu wabona uYesu uThixo esendodeni njengoko kwakuthenjisiwe kweso sigaba somthanjiswa. Kodwa uyazi ntoni abaningi abezo zigaba zithethe ngazo abazange bayibone loo nto. Abaninzi kuba abazange bayibone. Yinto enye namhlanje. Abaninzi abazange bamqonde uMoses. Abaninzi abazange bamqonde uEliya. Abaninzi abazange bamaqonde bade bemka kwakhona ke bayiqondayo. Ongakholwayo wabona ngemihlakanowa. Uphela oko ungakholwa kwakhangele kuko. Ndimxelele ukuba ikholwa labona ntoni na ngoku masibone okwabona ngongakholwayo. Ngemihlakano abangakholwayo babona ntoni? Babona ntoni phaa emva apho bekhangele khona? babona oyibaxayo ethunduza esithubeni ngento akusithiwa ngumkhombe nanto kuphela into abayibonayo ixhego elityile eliphambeneyo elinamabhobha amade amhlophe elalilahlekwe ingqondo nophando lwenzululwazi nokukhonsisa lathi akho amanzi phaya phezulu kuba usizana lomfo omdala bamsizela ndidluleni yena uzawupapashwa njengophambeneyo kwamtshanje ulahlekwe ingqondo kodwa wayenelizwile enkosi wayesakha iqhubela phambili kuyo noshixo wayebonisa ubungqina bokuba unogcume wayesiza yayingumqondiso kubo lowo abo babengakholwa kwibali likanowa bajikeleza bayakungena ebumnyameni baze baphelela ekufeni emanzini nasengcwabeni lesoo ufaro wakhangela ngaxesha lithile wabona ntoni ufaro wabona oyibaxayo obizwa ngoba ngumprofeti enento eninzi yababanga ukuba bahlangule nantso kuphela into abayibonayo umxovu wodaka ikhoboka limi apho phakathi kwabantu lisithi ngokwalo lalithunywe nguthixo okuza kwenza imimangaliso kuba babecinga abalomfo wayelahlekwe bathi hambani myeke afundekele njalo uyaku baza kumvakalisa njengophambeneyo ngomzuzwana nje kodwa wayeno itsho inkosi amakoro aaron uyoshua nabaninzi kubo babona uthixo kumose waye imisebenzi kathixo wayenza umoses naso esizathu kuba bebazi ukuba uthixo wayekuye bakhangela babona uthixo engaphakathi kumose indoda esityebi yakhangela yabona kanye loo nto wayeyiyo yabona kodwa yala ukumlandela ngokuba yathanda izinto zehlabathi kakhulu ekubeni ingalandela uyesu zingaphi izityebi eziza kuphulaphula eli khasethi ezilolo hlobo akumelanga ukuba zezityebe ngemali oko hayi ungatyeba ngenkanuko utyebe ngeziyolo zobubomi mangaphi amadoda mangaphi amantombazana aselula mangaphi amakhwenkwe aselula angayikuthengisa ngodumo lwayo lokuba ikumkanikazi ehambaze yokwaziwa komfazi okanye uriki ophethe ibhenjo okanye ikitari aphume esonwabisa ngomculo othile werock and roll okanye ohlobo oluthile lomdaniso akwaziyo ukwenza bangaphi kubo abayakubanga ubutyebi bodumo lwabo baze bale ngelithuba bahleli kanye ezinkonzweni bekhangele isandla sikathixo sihamba sibabaza ilizwi lakhe bangaphi abaya kuyenza loo nto yanyula ihlelo lenkonzo yayo yayiya kuphila ngalo uyesu wayengoyibaxayo kwihlelo layo ngoko kwakunyanzelekile ukuba phakathi kokuba ithabathe okuba kuthethwa nguyesu kungenjalo yayimele ukuthabatha kwakutheni ukuze ingayike umbingeleli wayo ithi ndingenza ntona ukuze ndibudle ilifa obomi ungaphakathi yayisazi ukuba umbingeleli kwangekho nto ayaziyo ngabo ngoko weza kuyesu wathi ndingenza ntoni na uyesu wathi gcina imithetho wayiphosela kuye kanye kwakhona wathi ndiyenzile le nto wathi gcina imithetho ngoko wayengekabi nabo ubomi ngaphakathi kwaye wayesazi ukuba wayengenabo ungayigcina yonke imithetho yaye ukabi nabo bomi ngaphakathi nangoko ngoko uyesu wathi ngoko uba ufuna ukwenza okulungileyo hamba uye kuthengisa onako uphise ngako umahlwembu ubuye undilandele kodwa yayinzima kakhulu loo nto kuye yabona sifumanisa ukuba wakhangela wabona ukuba wayengubani na kodwa nangoko wala kuyithabatha loo nto wathi ephinda ukhangela waba esezihogweni wakhangela phaya kude ebona ulazaro esesifubeni sikaabraham upilato wakhangela ngelinye ixesha ekuzisweni kwakhe kuye wayengazange ambone ngaphambili izandla zazibothelelwe igazi lisihla ngomqolo wakhe isithaba sameva sisentloko kuye upilato wakhangela waneliseka ngoba ihashe leza liphala lisihlange esitrato okhwele kulo watsiba wabaleka waye wathi nansi inkosikazi ithumelele encwadi waze wayikhangele yabe itye pilato yena wamothandekayo ungabi nanto yakwenza ngaloo ndoda ililungisa kuba namhlanje ndive izinto ezininzi ezinzima iphupheni ngenxa yakhe wandlangazela amadolo akhe abethabethana waze wathi ukuba nguye unyana kathixo ukuba nguye ukumkani kutheni ungayithethi nje loo nto unguye na wena ukumkani kaisrayeli wathi nawe utsho wathi sixelele inyaniso wathi ndazalelwa le nto okanye upilato wamangaliswa yena bonke wonke umntu wayecenga ekhala ezinyaweni zakhe wathi negunya lokubulala kungenjalo negunya lokukhulula wathi yena kogunya laa nto unalo ungalinikwanga ngubawo wam hlekazi wayenelisekile ukuba lowo wayengaphezu komntu wayeneliseke ngokupheleleyo ukuba kwakungaphezu komntu oko ngokuqinisekileyo wayenelisekile kodwa yintoni udumo nezombuso lwalulukhulu kakhulu yabona akazange amhoye udumo lwakhe lwalukhulu kakhulu ezombuso isikhundla sakhe ebomini sasisikhulu kakhulu ekubeni angamkela lowo uyibaxayo
Wonder how many times that your position in some denomination will be too great to be the Lord Jesus.
Standing
in the position that he has today. The Roman soldiers
emva kokuba ihlabathi laba nemeko yokuphazamiseka ngokuphashizela lashukuma ngokuthi amatye aqengeleka ezintabeni nelanga latshona emini enkulu lajika lamnyama iinkwenkweza zaphuma zikhuphe ukukhanya kwazo wadubula umhlaba ngamatye nenyikima umbane ojikojiko watshayela isibhakabhaka walikhazula ikhuso letempile kusukela phezulu yezantsi baye abantu babebaleka bekhala babengazi bakwenzeke ntoni na.
That Roman soldier that helped
him
he had done his work.
Many of
today will come in that day
and be the same way. They have more.
Brother Woods,
you're here. Saying
this is
cause of disgusting. Now you're going to slide. You're going to come to the church. Umkatoliko wase Roma ke wathi ingaba umzana uBranham lo. Wathi ndizakuthetha into ibenye. Athandazayo uThixo uyaphendula. Yabona? Umangaliswe ngoko esazi ebona ungqinela kokuba ngenene ivangeli asindim ingenguye namntu uthile umele uKristu. Lilizwi elisithetha ngalo hayi umntu. Yintoni le ndizama ukuyithetha? Yile kukuba bayalibona ilizwi elingqinelweyo ngokucacileyo njengoko wenzayo uPilato nabanye bebonke benzayo njengoko lenzayo lo John lomRoma kodwa ingaba yokulinda lide liphele kakhulu ixesha lokuba ungenza nantoni nangaloo nto njengoba lisebenzisa ngenye indlela ixele elo iingcango ziya kubhalwa njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa libe liphele kakhulu ke ixesha usenokuba ngentsasa ethile uthi bendizimisele ukuphuma kule mbuthumbuthu musa ulinda ixesha elide ungcono ukhangele uphile ngoku.
Luther looked away from the Catholic
denomination.
Luther.
Wesley nabanye kwathi bakhangela kude babona oko bakubonayo baze baphuma abantwana babo belandela emva kwabo bakhangela emva apha bephuma khona bona bephuma ehlelweni baze bathabathelo qela abantu balibuyisela kanye emva koko nonakala kunye babephume kuko ukhangela ntoni abaseki bakhangela kakuhle kodwa abantu ababelandela bona bakhangela emva koko abaseki babephume kuko benza kanye loo nto abaseki babechasene nayo umthanjiswa kathixo uyazi mandikhawulezise kuba ndinomca ukuthandazela ozayo yaye ndiyazi ukuba abaninzi benu bamele kukuhamba uhambo olude ngenye imini nam ndakhangela ndabona ilizwi lenziwe inyama ndabona ualfa noomega andizange ndibone sithathu isine okanye isihlanu ndabona omnye ndambona njengomsindisi wam ndambona ulizwi ndambona ukukhanya ndambona uthixo ligorha ndabona uthixo kuye ndabona intsika yomlilo ndabona kuye ngokuchanekileyo oko ibhayibhile yathi wayekuko ndabona ukuba wayengualfa noomega ukuba wayeyintsika yomlilo yayinguye izolo namhlanje nangona phakade ndabona ukuba intsika yomlilo yathi kuyohane ubukho bakhe obungena kusilela njengoko watshoyo kwekayohane ngaphaya yaye ubukho bakhe obungena kusilela busaye kunishiya zalwana okwam ukubona ukusihlwa nje ukucula elaa culo khangela uphile mzalwana wam uphile khangela kuyesu ngoku uphile kuba kubhalwe kwilizwi lakhe haleluya kuphela wena khangela uphile khangela ubona ntoni uyayibona intlangulo uyayibona loo nto ayiyo khangela ngelizwi uze ubone oko akuko uze ke ngoku ukhangele kwangelo lizwi linye ubone ukuba usekwanguye namhlanje njengoko wayenjalo ngoko. Uluqobo lomzekelo wenyoka yobhedu entlango ngenxa yesizathu esisono nezifo. UYuda wakhangela ngenye imini wathi akukhangela emva kokuba wayemkhangele ngenene wayekhangela kuphela ubutyebini ngaphambi koko kwimbiza yemali ababe nayo. Kodwa ngenye imini wathi awukhangela wabona uYesu. Uyazi wabona ntoni na? Wabona ubutyala, wabona uba akakulungelanga ukuphila, waze wazixhoma. Ngenye intsasa, enye yezona ntsasa zibalulekileyo kuyo yonke imbali yexesha. Xa ndivala ndithetha oku, kukho into eyenzekayo eJerusalem, kwaze ngequbulise ityala lamajoni lehla laya ejele. Ingathi ndiyakuva ukukhenkceza kwamatyathanga, ndiva ukukrupha kwemikhonto esitratweni. Ubani lo uphaya nguBarabbas, vele elungele ukufa. Ulisela akalunganga, ungumphangi, ungumbulali, uza kufa. Into yokuqala wathi, ke kuphela lokwam apha, ndiyakuthonywa ngale ntsasa. Into yokuqala uyazi, unogada wavula ucango. Vuma Barabbas, waphuma wathi ke ndiyaqonda uba sisiphelo esi. Wathi Barabbas, ukhululekile ngokupheleleyo. Yintoni? Ndithani? Ukhululekile ngokupheleleyo, ukhululekile, nditshilo. Wathi ndingakhululeka njani?
He says, well, come here, Barabbas. Look up
what
there.
Lungile,
you see
Barabbas.
That man dying up there?
He is your friend. If I fire, he tawatile in dawe yako. Ingaba kuthi sonke usihlwa nje nganako khangela ubona oko kwabona ngubarabbas umuntu othile thabatha indawo yethu wahlatywa ngenxa yezitheko zethu batyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezibhenxa ubethelwa kwasibe noxolo lwaba phezu kwakhe nangemivumbo yakhe ndaphiliswa waphiliswa nawe ingaba thina banetyala bamelwe kukuba bagule ingabona kuye ukuhlangulwa kwethu wena kanye umelwe kukuya ezogwini ubone kuye inkululeko yakho ilungelo lakho lokuya ezulwini.
Ingaba
ungayibona into yabona uBarabbas ngaloo mini? Wathi kusaya kuba mzuzwana ihlabathi lingalisandibona. Nina ke niya kundibona. Oh, bandla. Oko kuba wathi niya kundibona nina. Oko kukuqondakalalisa ukuba unganako ukukhangela kwakhona. Niya kundibona nina. Uba ndiya kuba nani. Ibe kuni. Kude kube sephelisweni kwehlabathi. Nini? Umbona njani yena elizwini? Yena ulilizwi. Khangela elizwini ubone ukuba sithini na isithembiso kuba yena nguye izolo namhlanje nangunaphakade. Into awayeyiyo ngoku yawayehamba eGalilee kusekwayiloo nto ngokuhlwa nje eJefferson. Kwaloo nto uyiyo kumnquba kaBrenham. Ujonga ukubona ntoni? Umseki, indoda yehlelo, awusayi kuyibona kuYesu. Ingaba ujonge ubingelelo obuthile obukhulu, awusayi kubona kuYesu. Hayi. Umbona njani uYesu ngelizwi likaThixo libonakala lisiwe ngokuba yena wayelizwi likaThixo libonakala lisiweyo. Into eyiyo ngoko uyiyo ngokuhlwa nje yaye uya kuba yiyo ngonaphakade. Masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje ndiza kuyinqumlela ibe mfutshane noko.
Nkosi
Yesu, umthandazo wam ngokuba undenze ndijonge kude kumaxhala obomi.
Nkosi,
ndiyazi ukuba singabantu nje abaphantsi abangafundanga. Asinazinto zininzi kwezeli hlabathi kodwa sithanda wena Nkosi, yaye ndithethela aba bantu bebengenakuhlala kwindawo enjengale baqinane bagqiniseke nalapha kwizihlwele ezibejikelele bahlale besitsha ebushushwini kungenjalo besifa ingcele baze beme kwi besizabantwana babo nabanye abagulayo nabaqhalekileyo besiza bonke ukuba beze apha ukuza kubona nantoni na eyenye ingenguwe. Abo bantu Nkosi bebengenakuza kubona umntu. Baninzi abantu esitratweni bayafana bebonke. Kodwa beze kubona laa ndoda, laa ndoda yakwaThixo, la Yesu waseNazarete, ungwenyama esiba nguThixo. Ngokubawo usixelele ukuba kusaya kuba mzuzwana ihlabathi lingalisandibona. Singenamsebenzi nokuba bakhangela kangakanani na basayi ulibona. Kodwa wena uthe, nina ke niya kundibona ikholwa lenyaniso. Ngokuba ndiyakuba nani ibe kuni kude kube sekuphelisweni kwehlabathi. Usithembisile thina ukuba ukuba siyakukhangela siyakubona. Yaye ndiyathandaza ngokuhlwa nje ukuba uzalisekise eso sibhalo kuthi kwakhona ngokuhlwa nje. Ukuze sibe nokujonga sibone uYesu ezazisa kuthi ngendlela enye naleyo wahlala ezazisa ngayo ezalisekisa ilizwi lakhe. Ukususela ngoku Nkosi, yaye ndikhe ndaphawula ngaphambi koku. Waye ngenene ezinto ndizithethe eziphuma entliziyweni yam malunga namandla yaye nguwe wandixelelayo. Ke ngoku imfihlakalo njengoko ibonakala ukuba nje besinokhe sihlwebe isazela sethu sangaphakathi size sibone ukuba ezo zinto bezingenakuxelwa kwangaphambili ngokugqibelele njengokuba zinjalo ngaphandle kokuba oko bekuvela kuThixo. Esiya kuyibona njani laa nto yokuqala isenzeka? Ibiya kwenzeka njani eyesibini? Ibiya kwenzeka njani eyesithathu? Besingathini ukuma apha inyanga ngaphambi kokuba yenzeke? Size sichaze oko kuya kwenzeka ethusayo. Size sibe nokuvula amatywini asixhenxe, sibuyise imfihlakalo, sityhile izinto ezifihliweyo zikaThixo ezazifihliwe ukususela ekuqalekeni kwexesha. Ukuze ngokuyibona kokubini ingqiniwe yangqinelwa yaqondisiswa ngokwenzululwazi. Nkosi, uligwiba lethu namandla, kuyiyo yonke into esinayo. Yaye ndiyakubulela kuba Nkosi ndiyinxalenye yale nkqubo yakho inkulu. Ndiyakubulela ngenxa yokuba lilungu lomzimba wakho, ndikunye nabaninzi abalapha abangamalungu omzimba, abaninzi kwihlabathi lonke kumabandla ahlukeneyo abangamalungu alo mzimba ofihlakeleyo kaKristu. Lonke ixesha sidonga sibona yena, simbona xa iintaka zicula, simbona xa ilanga liphuma kungenjalo xa litshona, simkhangele ebantwini bakhe, simbone engqinela ilizwi lakhe. O Nkosi, uThixo wethu wena, ndiyakubiza wena kwakusasa, uba wenenceba, xolele izikhohlo zethu. Nkosi, sikwixesha lesiphelo, ndibona ukuba iingcango ziza kuvalwa kwakutshanje, iingcango zamathuba. Yaye ngoku usesemini ndisenako ukufikelela ndingene kwezinye zezi ndawo, Nkosi ndincede ukuba ndiye. Ndiyaluphala, ndiphe amandla, hlaziya ubutsha bam Nkosi, ndincede ukuze kubekho into endenzayo phaya ngaphandle ngoku ekube ndilindele eli xesha libalulekileyo ukuba lifike liza kubakho. Ndincede Nkosi ndisaphuma ukuze ndibe nako nokwenza phantsi kwendlela ethile ukuba ndibambise laa mbewu yokugqibela imiselwe ngenxa engaphambili eyakuthi ibuyise iNkosi uYesu. Ndincede owuThixo. Yaye ukuba ndandizalela nje omnye iqonga aya kumakulo, ndiphe Nkosi ukuze kwenzeke msinya oko, ukuze ilizwi libe nokuzaliseka. Umnqweno wentliziyo yethu kukuba sibone ilizwi lakho lizaliseka. Ndiyakuthanda, ndiyakholwa kuwe. Phakathi kwabangakholwayo, abantu abathandabuzayo, isizukulwana sento esinayo namhlanje, osiThixo sisakholwa ukuba ilizwi lakho alisayi kusilela. Ndiyakholwa ukuba amazulu nomhlaba ayakudlula kodwa lona linakuzekusilele. Imele ngokukhalipha loo nto. Ngokuba upeliqela lincinane lilindeleyo, baninzi abagulayo apha, baninzi abangasindiswanga apha, abantu abasindisiweyo kanti bengazaliswanga ngomoya oyingcwele. osiThixo wanga ungabakho ngoyedinga lelizwi lakho ukuze abantu bakhangele babone uYesu baze ke bathobe phantsi banikezele iintliziyo zabo kuwe. Banga abagulayo bangakhangela babone ukuba akunakwenzeka ukuba nantoni na ibe ingayenza loo nto, uThixo kuphela ngoba isisithembiso selizwi lakhe. Into esiyithele namhlanje kuyo yomibini imiyalezo yangaye nangqinelo isezandleni zakho yonke Nkosi, kwaye mna ndisezandleni zakho, nenebandla lisezandleni zakho. Sebenza ngathi Nkosi ukuhlonipha igama lakho elikhulu. Oh wena unaphakade, siphe oku ukwenzela uzuko lukaThixo. Amen. Ndiyazi uba kushushu, yaye ndifuna ukuzama ukuthandazela abagulayo ngoku. Ukuba njeni ngandinika malunga ne15 20 minutes. Andazi noma ngaphi namakhadi abawakhuphileyo, kodwa sizakuqalisa kwangoku sithandazela abagulayo. Ngoku Billy undixele ukuba ukhuphe ebe mangaphi? Intoni, intoni? Kwalunga, masiqalise. Uthe ukhuphe ukusuka kwisinye ukuya kwikhulu. Bangapha amakhadi okuthandazelwa apha, phakamisa izandla zenu, amakhadi okuthandazelwa. Kulungile, linani noko, siza kuzama ukufikelela kuyo yonke into esinokuba nako ukufikelela kuyo ukuba sinako. Ngoko asinaba nokuchaza kwengcinga kubo bonke, uyazi ngoko siza kuthandaza nje. Kwaye wonke umntu, bangaphi abangenale khadi ube ugula phofu, phakamisa isandla sakho, baninzi. Ngokukhangela, yintoni na? Ngoku ndiyazi senokuba semva ncinane kucwangiso umqobo malunga ne15 lemizuzu, kodwa ndifuna ukuthetha le nto inye. Isenokuba ngumahluko apha phakathi apha wokudla ingqina phakathi ezulwini ungenjalo ezihogweni, yabona? Khangela, hlonipha nje ukhangele okomzuzu, phulaphula ilizwi uze ubone uba usahlele nguKristu na. Ngoku wonke umntu olapha ngeliphandle uyandazi, abaninzi benu andibazi ngoba andizi ngokwaneleyo apha ngoude ndinazi. Abaninzi benu bavela ngaphandle kwedolophu. Bangaphi abantu bangaphandle kwedolophu? Phakamisani izandla zenu, yabona? Ngoku ndibuze umntu othile apha phakathi edolophini ngenye imini, ndathi ukhe unyuke, wathi akho mfuneko yokuba sinyuke. wathi baninzi kakhulu abangabasedolophini abeza apha asinakungena yabona kodwa loo nto loo nto ilungile sabalungisela indlela yokungena izani nokuba kutheni na
aphela
bona babe nalo ithuba ngaphambi koba nibe nalo nina ewe ngoku khumbula ngoku ndingumzalwana wenu nje ndiyayiqonda phela loo nto ndingumntu yena unguthixo kodwa uthixo unokusebenza wahlala esebenza kwaye usebenza kuphela ngomntu ngokukhangela ngokuthiwa nje hayi kum okanye kuye nawuphina omnye umntu koko okhangela kuyesu kristu ngokukhangela ngokuthiwa nje ezibhalweni ukuba sithembise ntoni na bangaphi kuni ndinganikezela ngazo zonke iintlobo zezibhalo kodwa bangaphi abayokukholwa nje kumahebhere 13:8 ukuba uyesu kristu ekwanguye izolo kwaye bangabakholwa kuyohane 14 imisebenzi endiyenzayo mna ndiyakuyenza na yabona bangaphi abakholwa ukuba wathembisa ukuba kwa izinto awazenzayo ngendlela yokuqalwa ingcinga isentliziyweni yakubuya kwakhona ngomhla wokugqibela kanye phambi kokuza kwakhe ngokuqinisekileyo siyayazi zonke loo nto kulungile o zingaphi ezezinye ngamakhulu ngamakhulu ezibhalo kodwa siyayazi loo nto ngokukhangela musa ujonga ukubona umfundisi musa ukujonga ukubona umlungiseleni jonga ukuze ubone uyesu uzawubona umntu ubona uyesu awukhangela bona yena uba bendinokunceda bendinokuyenza loo nto kodwa andinako andinakunceda mna ndingumzalwana wakho nje kodwa yena uyinkosi yakho khangela kuyo ukholwe kulungile ngoku masiqale ngenani lekhadi kulungile sizakuqala kwinani lokuqala bangaphi inani lokuqala ngubani nekhadi lomthandazelo lokuqala phakamisa isandla sakho liphi udeda elakho ibililo elo oxolo kulungile elokuqala nyuka uze apha nkosazana kulungile ndifuna uba sizabevela kweliphi icala ngapha kulungile zakanye apha ukuba uba uyakwazi uhamba ukuba kukho umntu obizweyo usisiphala abanye bethu bamnyuze elokuqala lesithini ngubani nekhadi lesithini lomthandazo phakamisa isandla sakho okhawuleza kangangoko unokuba nako elesibini liphi andiliboni phi uxolo andikulungile ngapha nkosazana elesithathu awunawuphakama okanye wenze enye into kulungile elesithathu elesine ikhadi lomthandazo lesine awunawuphakama phakamisa isandla sakho liphi andiliboni ikhadi elinenani lesine lomthandazo thini elesine elesihlanu ngubani onenani lesihlanu awunawuphakamisa isandla sakho andiliboni elesihlanu inani lesithandathu inani lesithandathu ngokukhawuleza ngokukhawuleza kakhulu inani lesithandathu kulungile isixenxe nguwe isixenxe kulungile loo nto isibhozo isibhozo ngokukhawuleza kakhulu ngokuphakama ngokukhawuleza kakhulu kulungile isibhozo kulungile mhlekazi itoba itoba liphi inani letoba kulungile inani leshumi ishumi kulungile ishumi kanye kweliqala ishumi ishumi elinani elinesibini elinesithathu elinesine elinesihlanu asukubizwa ebaninzi kakhulu kananjalo ukuze nibe nako nokufumana yabona sizasokuba senze le nto ikhadi nje lenombolo kulo yabona kuze nize nje ngelinani loo nto yenza ukuba balandelelane ishumi elinesihlanu ikhadi lomthandazo leshumi elinesihlanu kulungile ishumi elinesithandathu ishumi elinesixhenxe ishumi elinesibhozo ishumi elinethoba amashumi abini amashumi abini ananye amashumi abini anesibini amashumi abini anesithathu amashumi abini anesine amashumi abini anesihlanu mabeze benze nje umga ngoku amashumi abini anesihlanu ude wakheke emgaweni yukani ke ngoku ngokuhambanani enu kulungile ningezi ngexesha elinye izani jikile kweli ecala ukubani nako ukubani ngaphaya izani ngoku amashumi abini esise eliphi amashumi abini anesihlanu kulungile masiphumle kumashumi abini anesihlanu okomzuzu nje kulungile ngoku ndithi ubani funi kuma ithiwa elide kakhulu wawubona usihla uze ungenelele kubo ngoko amashumi abini anesihlanu amashumi abini anesithandathu amashumi abini anesixhenxe yithi nje ke ulinde uyeke uhle kancinane umgca awunyanzelekanga uba umuye kakhulu ithuba elide ngoku masithobe iintloko zethu
Oh, friends. Oh, zihlobo.
Ngoku yintoni? Ngoku kuphi apho sikhoyo? Ngoku sisekupheleni. Kwixesha lokuba kubekho into eyenziwayo uthi ewe okanye hayi. Uthixo umele ukufunyanwa elungile ekungenjalo engalunganga. Ngoku namhlanje ndishumayele iintshumayelo zambini kunzima. Ndizama ukunixelela bo uyintoni na yena. Ndixelela ukuba ixesha liyavalwa uyintoni na yena. Wayeyintoni na. Engoku xa sikhangela ngokuhlwa nje masikhangele kuye ngoku ke wonke umntu egameni lenkosi uyesu hlala esitulweni sakho ngoku ungazulazuli hlala uzole ude ubizwe abantwana mabathi ngoku kwakwenzekile ndithi thoba intloko yakho uyenze ngokukhawuleza loo nto sithando kuba izinto ezingendawo ziyemka ezinjengomhlaza nezinye izifo ndiyaziphumela phakathi kwabantu zizingene kwabanye bonke abakholwayo loo nto nabaziyo ukuba isisibhalo mabathi amen ndifumana ebhayibhileni kuba imimoya engcolileyo yaphuma komnye yaya komnye ekukhutshweni kwayo yaye yayizama ukufumana indawo ibe mangapha amaxesha esiye sayibona loo nto enkonzweni abantu bezenkonzweni bephile ngokupheleleyo bengaguli bahlale apho bagxeke baze kusuku okanye kwiintsuku ezimbini emva koko bafumaniseke bezimfama ngokupheleleyo kungenjalo bebethwe ngomhlaza beziziqonga yabona ngokuba babe ngabangakholwayo andinaxanduva ngabo kuphela ndinalo ngabakholwayo abanye babo bayakungena ezinjimangeni kwiminyaka emininzi eyadlulayo yaye baselapho abanye baya engcwabeni labo ngenxa yokuba babenenkani bengakholwa ayikho indawo yongakholwayo ngoku yindawo yabakholwayo kuphela kholwa kuthixo bawasezulwini ngoku yeyakho inkonzo ibiye yakho lonke ixesha ngoku ndingathetha ngelizwi lakho kodwa ngoku ukusukela ngoku ukuya phambili andinakuthetha nguwe othethayo ngoku nkosi makwazeke ukuba umkhonzi wakho ubaxelele inyaniso bangabantu balapha mhlawumbi baninzi abalapha begula abangayikwazi nokungena kumzi wakuthandazela kodwa ukhona ngoko nkosi ungaphilisa naphaya kude kanye njengoba uphilisa naphi na malaziwe ilizwi lakho egameni likayesu ndiyakuthandaza ngokuba ningakhe nindihoye ngokupheleleyo okomzuzwana nje ndifuna ukujonga ndihlise lo mgca wokuthandazela umeneni andikholwa nokuba kukho umntu omnye ndimaziyo ingaba kulo mgca wokuthandazela ninonke anazani nam niyazi uba nazi phakamisani izandla zenu ukuba kunjalo andazani nabo bangapha apho ngaphandle abaziyo ukuba kukho nto ndiyaziyo malunga nabo phakamisa izandla zenu apho ngaphandle ngokuqinisekileyo ngamashumi alithobana esihlanu ekhulwini labantu apha andibazi inyaniso leyo ngoku nanku umfazi omncinane andizange ndimbone ebomini bam ungowasemzini ngokupheleleyo kum ngoku usenokuba uzele ukugula apha usenokuba ulapha mhlawumbi kukho into ayenzileyo mhlawumbi ulapha ngenxa yezezimali mhlawumbi ingxaki yasekhayeni mhlawumbi ulapha emele omnye umntu andazi andinalo nofifa kodwa nasi ngokuchanekileyo isibhalo sikuyohane ongcwele isahluko sesine indoda nomfazi bedibana okokuqala yayakho mathandabuzo ukuba lo mfazi uselula wadibana noyesu wayemdala kunalo mfazi ngokuba yena bathi wayekhangeleke namashumi amahlanu okanye ngaphezulu kwamashumi amahlanu yayingeli phandle yayingumfazi nje omhle uselula lo wayephaya ngaphandle ekuleni yayintombazana nje eselula wayenakwakhona ngokuhlula nje abantu ababini bedibana oselula nomdala ngaphandle kokwazana yena umi phaya ikho isizathu esithile sokuba emephaya andisazi usenokumaphaya ngokomlahlekisa usenokumaphaya ethetha into ethile abe ngeyiyo ukuze abone uba kuza kwenzeka ntoni na ukuba unjalo uze ukhangele uba kuza kwenzeka ntoni na yabona ngoku andilazi elinenekazi andizange ndalibona beliphakamise isandla sale mzuzu odluleyo ukubonisa ukuba andazani nalo kwaye ndibambe isandla sam alazani nam andizange ndilibone kulungile ngoku ukuba ndindoda nje ndinyanzelekile uba ndithi kosazana yintoni ingxaki yakho uze kwenza ntoni apha kunantoni yona ke lithi mnumzana Branham ndilapha ngenxa yokuba ndihlutshwa ngumhlaza ndihlutshwa i-TB isifo sephepha ndihlutshwa lithumba okanye ndiswele imali mna umyeni wam ndishiyile okanye nditshatanga isithando sam siso esenze ngolo hlobo manyanzeleka bali ndixelele ke ndingatsho kulungile ndiza kuthandazela keke izandla zam phezu kwakho ndithi kosho ithixo nikalo mfazi oko akufunayo amen yesu kwenze oko ndiliyeke limkeke ke ndiyaqonda ukuba beliyakukholwa kuloo nto beliyakuphila ilunge loo nto ibe lungiselelo olo kweminyaka
emininzininzi
kodwa kwabekwa ngedinga ngemihla yokugqibela ukuba njengoko ingelosi uthixo wayehlele ngaphakathi emzimbeni womntu wathi wavela ngaphambi kokuba isodom itshe waze wahlala ezengomva kwakhe apho usara wayekhona waze waxela uabraham into eyayicingwa nguye ngaphakathi ententeni uthixo ezenyameni yomntu enxibe iimpahla zomntu yayiloo ndlela kuphela uthixo anokuyenza ngayo loo nto namhlanje kuxa yakungena enyameni yakho yabona abonise ukuba uthixo unobonakalaliswa ezenyameni yomntu uyesu wathi njengoba kwakunjalo ngemihla yasesodom kuya kuba njalo ekuzeni konyana womntu naye umthunywa ubilly graham nabanye phaa ezantsi esodom kodwa ibandla elimilweyo lamkela umyalelo kunye nomthunywa ngoku ukuba elinenekazi uba umoya ingcwele ungathi uyawuyenza lona ukuba yena uyakuza ndixele into omele yona apha okanye into oyifunayo okanye into ethile oyenzileyo okanye into ethile oza kuyenza uba ungazi ukuba ivela kumthombo othile wamandla ngaphezu kwendalo loo nto kuba siminje apha yabona loo nto ingayelungileyo kunjalo ngoko ngazi ubanyanzelekile ukuba beyephuma kwigunya lamandla ngaphezu kwendalo yaye ukuba ibhayibhile ityhile ukuba uyesu wenza kwaloo nto inyewa zathembisa ukuyenza kwakhona kwimihla yokugqibela ngoko ungakholwa ukuba nguye lowo bangaphi abakholwa kwaloo nto inye ngoko ungabona uyesu ungabona ilizwi lakhe ngoko uthi ingaba ulilizwi ibhayibhile ithe ulilizwi yaye ibhayibhile ityhile ukuthi ilizwi liqalula incingane esentliziyweni.
Is that right?
Then it would be the word
spoken to him.
Ndeke ndibe nokuyithetha ndiyithethe ndixhomekeke kuye ke ngoko ngoko uthi mzana ubranham unako ukumphilisa hayi hayi andikwazi ukuyenza loo nto yena sele wayenzayo ngemivumo yakhe esaphiliswa kodwa ukwenzela ukukhulisa ukholo lwakhe ukwenzela ukuba azi ukuba ukuba wazi into ebeyiyo nento ayifunayo uyazi ukuba ngamnika njani na loo nto nokuba uya kuba yintoni na emva koko akunjalo ngoko uyakholwa iloo nto wonke umntu. Ngokuhloniphani ngenene nani bantu niphaa phandle ngoku ningenawo amakhadi okuthandazelwa thandazani ngoku ukhumbula uyesu wadlula kwiqela labantu ngenye imini kwakho umfazi omncinci wachukumisa ingubo yakhe waze waphuquka wathi ngubani lo ndichukumisileyo waze wakhangela kulo lonke lo bandla wathi wamfumana waze wamxelela ukuba ibe nethombo legazi nokuba igazi lakhe lemangelo xesha yabona ngoku ibhayibhile ithe yena ngoku ungumlingelelo omkhulu onokuchukunyiswa zizibelwe zethu akunjalo ndikhangele kumzana wey ohleli phaa ecaleni kwenkosikazi yakhe utshanje laa ndoda yayimi apha xa ndandishumayela kanye njengoba upawulos wayishumayela busuku bonke ngobunye busuku yaze le ndoda yawa yafa kanye phakathi kwesihlwele waze umoya oyingcwele wayivusela ebomini kwakhona ulingqina yabona ukuba uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade angaphangazange bambone mzalwana weyi abanokuthanda ukumbona phakamisana izandla abangazange bambone mzalwana weyi awunawukhe uphakame nantsi loo ndoda yawa yafa malunga nalaa ndawo ehlelekiwe kanye ngoku ngoku nantsi inkosikazi yayo ingumongikazi obhalisiwe ngokusemthethweni imi kanye phaya yayingabethi intliziyo yayo yimpile amehlo ayo erhoxile imnyama ebusweni kuhlasela kwentliziyo ugqirha wayixelela ukuba ikhathazwa intliziyo ngaphambi koko ndandiyifumanise ngokuqalula loo nto kungekudala kwixa endidlulileyo ndayixelela ukuba inengxaki yentliziyo ke ngoku kwathi ngequbuliso intliziyo yayo yema nantso isihla yayiyo leyo ke ilele apho imtyile ngokupheleleyo akumalunga nesithandathu okanye isibhoo samatyeli ndibona inkosi yesibuyisa abafileyo nambona ayenza loo nto yaye ngayenza nangokufanje ngoku ndithabathela wonke umoya olapha phantsi kolawulo lwam ukwenzela uzuko lukathixo egameni likayesu kristu hlonipha ukhangele ndifuna ukuthetha nawe inkosazana bendishumayela uyabona ukuze nje ndibe nokubamba umoya wakho yiloo nto kanye endiyenzayo uyabona ikho into ngaphakathi kuwe ubomi kungenjalo ngengomanga apho ubuya kuba yinto nje ilele ifile yaye ubungayi kuba nabomi kuwe kodwa ngenxa yokuba kukho ubomi kuloo nyama buya kulilawula uyabona ke ngoku neengcinga zakho ngokwazo nento oyicingayo amazwi owathethayo nayo yonke into ayiloo nto uphila ngayo uyabona yiloo nto iyo ngamazwi iingcinga zakho nantoni na oyiyo ngoku thina silapha sikholwa ngoku umoya oyingcwele njengoko uyesu wamxelela ulamfazi ndiphendisele ke wathi akuzisa wathi kuba wena umele ukucela loo nto kum mna ndingumsamariya wena ulijuda asinabudlelane omnye nomnye hayi akukho ndlela asinamazwi omnye nomnye ngoku kodwa kakade sobabini sizintlanga kwaye simi apha sikholwa nje kuthixo ngoku ukuba umoya wakhe uthe weza ngakum ngesipho ube nokuxelela into owaziyo ukuba inyanisekile na okanye hayi kakade uyiphilile loo nxalenye yobomi ngoko unaso isipho onokukholwa ngaso yaye ukuba uyakholwa kuloo nto aziyakuxele ngayo ngoko iphelile eyiyakusebenza kumntu wonke olapha ngoku wonke umntu ahloniphe ngenene eli nenekazi ke lihluthwa into engalunganga emqaleni walo yinkathazo yomqala.
That's right, raise up your hand.
Uba kunjalo phakamisa isandla sakho. Ngoku andizange ndilibone ebomini bam kunjalo. Nantso into elizele yona apha kukuba ndithandazele umqala walo. Ngoku kanye nje ukuba ndithethe loo nto okanye ngaphambi koko kancinane belisazi uba kukho into ethile esondele kulo. Into ethile esondele kuye khona ngoko. Kunokubona indlela aphathuzela ngayo ukuziva kumnandi ngenene okunjalo kumchukumisa. Okwakukhanya nikubona emfanekisweni. Upapa ukhoyo George. Okwakukhanya ngoku laa mfanekiso. Kundanda kanye phezu kwalo mfazi khona ngoku.
See, it's another dimension.
Yabona ukwenye imo.
She is a believer. Not a maker.
Ulikholwa akalokholwa lokuzenzisa. Ulikholwa.
Now, being
a
believer.
Ngoku ekubeni ulikholwa uyakholwa ukuba ndingumkhonzi wakhe okanye umprofeti. Kunyanzeleke uba ndibe nguye ukuze ndibe nokwenza loo nto. Uyakholwa ukuba ngakucela ezinye izinto ezisentliziyweni yakho. Kulungile, nantsi into esentliziyweni yakho. Ngumntu othile omthandazelayo, ngumntwana. Uyakholwa ukuba angandixela ukuba yintoni engxaki yakhe. Unentsholongwane, ngaba kunjalo. Uyakholwa ukuba uThixo angandixela ukuba ungubani na. Unkosikazi Walker. Kulungile, awuveli apha, uvela emazantsi, eGeorgia. Uyagoduka uphilile. UYesu Kristu uphilisile nomntwana wakho. Ungakhathazeki loo nto iphelile. UThixo akusikelele dade. Ngoku nanko omnye umfazi. Andimazi, andizange ndimbone. Ngumfazi nje omi phaya. Ngokukhangela bendifumayela konke ukusukela ngentsimbi yesibhozo kwade kwayintsimbi yeshumi ngoku yure ezimbini ezo ndilapha. Oko kwakuqalula kunye. Kundenza buthathaka ngaphezulu intumelo yeyure ezimbini. Yabona oko yabona. Uthetha ukutho ngaloo nto. O ewe. Laa mfazi wachumisa umkumbalo wengubo yakhe wathi ndiyaqaphela ukuba kukho isidima esiphumleyo kum amandla. Akunjalo yayiloo nto yabanga oko.
Here's a woman that I have never seen.
Ngoku nanku umfazi endingazange ndimbone. Ubhili ebengaphaya ukuba uqaphele. Wathabatha laa nkwenkwe esinayo apha uJohn.
He's a Baptist boy.
Uyinkwenkwe yombhaptizi.
I want him to see that what we're talking
about. Ndifuna ukuba abone ukuba yintoni na le nto siyithethayo ngoThixo. Uyise usapho lwakwabo ngabantu abalungileyo baseMexico. Ngabasekumabandla. Abantu abalungileyo.
And his father's sick too.
Aye uyise uyagula naye. Ndilindele nje ukuba afike.
I just watched close, George.
Ngoku khangelisisa, George. Ngoku elinenekazi andilazi, andizange ndilibona. Ndiyaqonda ukuba asazani omnye nomnye.
We don't know each
other. Asazani.
But now the Holy Spirit, the sweetness of Jesus.
Kodwa ngoku umoya oyingcwele kumnandi bukaYesu bukhona. Sonke singamangqina aloo nto.
Now if the Lord
ngoku uba inkosi uYesu uyakuthila kum into ethile malunga nawe. Ngoku uba bendikwazi ukukuphilisa bendiya kuyenza loo nto. Kodwa ndikwazi ukwenza into asele yenzile. Inye into ukuba bemi apha ngokuhlwanje inxibele esuti wandipha yona. Engoku ebengayi kukuphilisa ngokuba sele yenzile loo nto ngemivumbo yakhe saphiliswa. Yabona? Kodwa inye into ebeyakuyenza kuze akusangelizwa walithembisayo enze ukuba ubone ukuba nguye izolo namhlanje nangona phakade waye wathembisa ukuba uyakuyenza loo nto. Ngoku ukuba uyakusebenzisa ukuxela into ozele yona apha ungalusebenzisa olo kholo unalo kuye ukukholwa ukuba uyakwamkela oko unako uzele khona apha ngentliziyo yakho yonke. Kulungile, yanga inkosi ingakupha.
See, the lady has something wrong.
Ndibona inenekazi elinengxaki. Uxilongo lubonisa ukuba nekhuma esiswini. Injalo loo nto, yinyaniso. Ewe mhlekazi, ikhuma esiswini. Uyakholwa ukuba uThixo angaliphilisa ikhuma? Wena nini nonke, uThixo akusikelele. Ngoku awuveli apha. Ungxame obuninzi ukuze uze apha, bekunjalo. Ewe, ewe, uvela eTennessee. Injalo loo nto. Nkosikazi
Hadi.
Phindela ungathandabuzi, uyakuphila. Ukuba nje unokukholwa. Kunjani, nkosazana? Asazani omnye nomnye. Andizange ndikubone ebomini bam ngokwazi kwam. Isenokuba ndakubona kwindawo ethile enkonzweni, isenokuba nawe wandibona, kodwa andikwazi, uThixo uyakwazi. Uyakholwa kum ukuba ndingumkhonzi wakhe libe lizwi endilishumayelayo liyinyaniso. Enje ngokuba singazani nje libe ilizwi endilishumayeleyo ukholiwe kulo. Inye into ukuthi kukho abaninike amakhadi baphakathi koba ngamadikoni okanye unyana wam okanye omnye umntu okunike ikhadi. Labizwa inani lakho naku ke ulapha nantso kuphela into
endiyaziyo.
Kodwa ulapha ukhathazwa buphathuphathu engqondweni. Ikuhlupha kakhulu loo nto.
You have someone with you.
Kukho umntu ohamba nawe.
You have someone you're praying for.
Kukho umntu omthandazelayo ngumyeni wakho.
And he has a spiritual problem.
Yaye unengxaki yokomoya angakwaziyo nje ukuyoyisa. Unomntwana ogulayo kananjalo.
You're not from here.
Awuveli apha koko uvela emantla.
You're from Canada.
Uvela eCanada. Alberta. Injalo loo nto. uyakholwa kumba ndingumprofeti kathixo ukholwa ukuba ndixele khona kwinyaniso goduka yaye uyakwamkela oko kufumeneyo ewe ukholwa thixo kusikelele nkosazana andazani nawe awazani nam nawe andikwazi kodwa uthixo uyakwazi uyakholwa kumba ndingumkhonzi wakhe entliziyo yakho yonke andikwazi akukho nto ndiyaziyo ngawe ukuba bendinokuphilisa bendiyakwenza njalo kodwa andikwazi andingomphilisi ndiyindoda nje kodwa yena unguthixo ndibudideka nje kancinane ngoba kukho umfazi omdalana omi phakathi kwam nawe ngumntu othile omthandazelayo ewe ngumama wakho yaye ukhathazwa liqondo eliphezulu lokushushu kwegazi kwaye unezintso ezingcolisekileyo injalo loo nto uyakholwa eloo nto umama wakho akakho apha kodwa wakufika kuye uthabathe eso sikhafu ndilo entanyeni usibeke phezu komama wakho ungathanda buzo elo qondo liphezulu lobushushu begazi liyakumka nongqiniseko kuwe siyakumka hamba ukholwe ngoku uyakholwa ngoku entliziyweni yonke ngoku uyabona ndikhangela phaya kwisikele kukhangeleka njengathi kuyaqalisa ukuba lubisi ngolo hlobo phaya ezi zinto ndizenzayo mnani yakuzenza nani wenze izinto ezingaphezulu kanye apha ngokuhlanje kunoba yena okanye ezelo hlobo kunoba wenzayo kuhambo luphela lwasebomini injalo loo nto ngoku eli lona inenekazi umfazi selula andilazi alazani nam kodwa uyakholwa kum ukuba ndimkhonzi wakhe ngoku umzuzwana nje kukho indoda ebize phambi kwam umntu othile apha esihlweleni ngoku umzuzu nje umntu othile apha kwisihlwele umkengelo xesha kanye okwakukhanya umpile apha yayibe kukho indoda ebingakuyo ibikwindawo ethile esihlweleni ningadinwa nje nibe ngabakhuthazekileyo masibuyele emva kwakhona sibone kulo mfazi ngoku ukuba inkosi uthixo isithandathu okanye isixhenxe okanye enye into edlule apha phantsi kokucalulwa ukuba inkosi uyesu uyakuphila kum kulo mfazi nokuba intoni na engalunganga kuye ingenza ukuba ninonke nikholwe ngentliziyweni yonke ningamamkela ukristu phezu kwezo ziseko yabona ngexesha elinye imelwe kuqondakaliso amatyeli amathathu
bubungqineeli
ke lelamashumi amawaka amaxa kungaphandle kokuba iphosakale nangexesha elinye
You're not here for yourself.
Awuzelanga isiku sakho uze ngenxa yendoda ndiyibona ihleli ithobe intloko yayo itshaya
umdizawaye
uthandazela ukuba umdiza uyeke loo nto yanga inkosi uthixo ingakunika isicelo sakho dade hamba ukholwa ngentliziyo yakho yonke yaye wanga loo mtyholi womkhwa ungamyeka umyeni wakho egameni lenkosi uyesu inkathazo yakho isemkholo uyakholwa ukuba uthixo uyakuphilisa kulungile hamba uthi ndiyakubulela nkosi ndiyamazi lo mfazi ndiyakholwa ukuba intombi kankosi kazinisi akunjalo bendicinga ukuba yiyo uthixo akusikelele laa nkathazo indala yomqolo iyakukuyeka ngoku yaye ungakhodwa uphile uyakholwa ukuba uthixo uyasiphilisa isifo samalungu amathambo akwenze uphile hamba mcele ukuba uyakholwa kuye kholwa njengentliziyo yakho yonke kunjani mhlekazi uyakholwa ukuba uthixo angayiphilisa loo ngxaki yesisu akwenze uphile kulungile hamba ngoko uthi ndibulela inkosi ndiza kuphila ngoku kwaye uyakuphila sesinye isiganeko sesifo samalungu esi nokwaluphala kananjalo uyakholwa ukuba uthixo uyakuphilisa ukuba ndibeke izandla phezu kwakho niyivile loo nto inkosi kusikelele dade ikunike ukuhlangulwa kwakhona ngokuhlwa nje amen kholwa nje kuye ingxaki yentliziyo ingxaki yesisu uyakholwa ukuba uthixo unokuyiphilisa kulungi hamba egameni lenkosi uyesu wanga ngakuphilisa unjani mfanyana ingxaki yesifuba uyakholwa ukuba uthixo unosiphilisa isifuba hamba kholwa iloo nto uyakuyenza kulungi yingxaki yeswekile uyakholwa ukuba uthixo unako ukuphilisa igazi lakho akwenze uphile hamba ukholwa kuye kwaye uyakuyenza loo nto uyakholwa iloo nto ngentliziyo yakho yonke ke kuyakuthina ukuba bekungekho nto ndithethileyo kuwe ndibeke nje izandla zam phezu kwakho uyakholwa ukuba moya ingcwele ulapha ukuze akuphilise naso indlela eyenziwa ngayo loo nto izapha egameni likayesu kristu wanga angahamba ephilile amen yiza nkosazana uba ndithetha nganto kuwe uyakholwa uba uthixo uyawuyiphilisa ingxaki yakho yabasetyhini hayi uxolo sele ithethile loo nto hamba uthixo akusikelele hamba hamba ukholwa ngoku uphile uyakholwa mhlekazi nentliziyo yakho yonke uthixo ayiphilisa ingxaki yentliziyo akenzi njalo wenza aphile amadoda ndiqinisekile uba uyayenza loo nto yena uthixo niyakholwa iloo nto
Have
Some man out here did something just a few minutes ago. I want to find his blood. His
blood.
Somebody like an accident or something happened. It was something.
The man was standing here. I just prayed.
Lendon, I be still up. Then Sandra of Tandaza.
Yes, it is.
Ewe yiyo le ndoda ihle kuba ngu-JT Parnell yamazi lo mfana
opha
ngaphakathi JT yakholwa uba uthixo uyakuphilisa kulungile liyakuyeka ngoko uba uyakholwa
iloo
eldenekazi lihlele apha kanye ndikhangele ngapha elihlelephaya ngakumzalwana ukristu kuba ukanya ngakulo wena unomqala wempahla omncinane womhlobo
andikwazi
kodwa ligama lakho
eloukhathazwa
ingxaki yasemoyeni ekana njalo uphahluphahlu kakhulu
ndilibale
loo nto izakulunga yonke Olwa ngentliziyo yakho yonke. Olwa kuThixo.
Thou can only believe. Little lady sitting right back up in the back row.
Elinenikazi ihleli kanye phaa phezulu kumgca ongasemva ngapha ecaleni kweli cala livela eMichigan ikhathazwa yingxaki yabasetyhini.
Uyakholwa
uba uThixo uyakuphilisa ungayifumana into oyicelayo ngoko uyakholwa amen phakamisa isandla sakho uthi ndiyayamkela kulungile ungakhodwa ungawuphile. Andilazi elanenekazi kodwa uthixo uyalazi kuthiwani ngawe ulapha kwibhedana esongwayo nguwe kuphela umntu osisiqonga okanye umntu okwibhedi esincinane andazani nawe andikwazi uthixo uyakwazi kodwa ndithi ugutyuzelwe lithunzi lokufa unomhlaza uvela kude kakhulu uvela esincinati apha igama lakho ngumnumzana hok kholwa ngentliziyo yakho yonke uba uhleli apho uyakufa yamkela uyesu kristu uphiliswe uyakholwa kuye ngoko imangenyawo zakho phuma kuloo qonga lebhedi wamkele uyesu kristu angaphi apho abakholwayo kuye ngeli xesha niyakholwa ngentliziyweni yonke ngoko sonke nonke ngabanye imani ngenyawo ngo phakamani
Now
in your own way, ngendlela othandaza ngayo ubeka isandla kumntu othile osecaleni kwakho. Uphi udade uBrown ebehlele apha ehlupheka iloo nto ngenye imini wandibiza emnxebeni wabe ngakwazi ukuphakamisa izandla zakhe ndabona ukuba into ethile engalunganga kwigazi lakhe ndadakuhlangana naye ngenye imini uneswekile uphi ebelapha kunye nonkosikazi dawo emzuzwini odlulileyo kulungile dade brown ngokuhlwa nje ndifuna ukuba ukholwe ngentliziyo yakho yonke ndiyazi uba uyazi uba yintoni engxaki yakho kodwa ndifuna ukuba ukholwe uphume esibhedlele ukuba uze apha yabona ukuze uthandazelwe ndiyakuthandazela ngoku kholwa uza
kuphilamarji
kholwa kuthixo iza kuyeka khona ngoku iza kuphela iyaziphilisa izifo zeswekile angakuphilisa
ngoku
ugula kuseswini sakho ngoku umntu ngamnye bekani izandla omnye komnye ndibambe izandla zenu apho komzuzwana beka nje izandla zakho komnye ubambe ndiyabona ukuzawubetha intsimbi yeshumi elinanye abaninzi kwaba bantu baza kuqhuba besiya ethenisina kwiindawo ezahlukeneyo ngokuqinisekileyo inkosi uthixo
iqondakalisinaubone
ntoni ngokuhlanje ngaba ubone indoda okanye ubone uyesu uyesu engcinela ilizwi lakhe ezi tefu zilapha ngeli thuba intambiso isephezu kwam izandla zam ziphezu kwezi tefu ndithandaza uba uthixo unamandla onke bathi bathabatha besuka kumzimba kapawulo iitefu okanye imibhinqo nababo babefile baze bavuswa bakho abo babekwingozi bebotyokile baphilisiwe kukho indi bona unkosikazi wilson emi apha owathi kuyokudala ukuthi ubedluleyo wayesophela ukufaitv kwiminyaka eyadlulayo uyelo ngokuhlwanje oogqirha babengamniki ngaphezu kweyure nje anokuziphila nanku emi apha ngokuhlwanje jikelele ukuphumela apha izithwala iifama izima awuzinqele ezinamazili nayo yonke into naba emi phaya ngokuhlwanje bezibonakaliso eziphilileyo utheni njalo nje uyesu kristu uyaphila usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade laa ndoda isandula umngena emzuzini nje odlulileyo ngayo phaya ezantsi einesithuthwane einaso yonke loo minyaka nayo yonke into yaziyathi ngexesha ngelinye enkonzweni yayingoko kwakumalunga ngokusondeleyo kumashumi eminyaka eyadlulayo ayizange ihlaselwe ukusukela ngoko yenye leyo kumashumi amawaka ungumphilisi amen uyaphilisa ngoku ungathabatheki kakhulu yithi nje ube nokholo olunjengolo mntwana ukhangele le ecalvary vala amehlo akho ulibale ngokuba ukulo mnquba vala amehlo akho ulibale ngokuba ukho umntu okufutshane nawe ukhangele kuyesu ubone khangela kuyesu ngoku uphile ubhaliwe elizwini halleluya ukuphela kukuthi khangela uphile o ukhangela uphile mzalwana wam khangela khangela kuyesu ngoku uphile ubhaliwe elizwini halleluya kuphela kukuthi khangela uphile wavale amehlo akho ebantwini wavale amehlo akho kwizinto ezikungqongileyo ukhangele ngokholo lwakho kuyesu kristu wazi ukuba wahlatywa ngenxa izenzo zethu ezigwenxa nemivumo yakhe esaphiliswa nkosi yesu njengokuba aba bantu bethandaza kwaye babeke izandla zabo omnye phezu komnye kwaye thina siyaqonda ukuba sinika ubukhomo ophilayo uyesu kristu ovukileyo ekwimokamoya oyingcwele esityhilela iimfihlelo zeentliziyo zethu esazisa kuthi iminqweno yethu esithembisa ukuba uyakusika iminqweno yethu ukuba nje sinokukholwa abafazi namadoda babekene izandla bayathandaza ngokuba singabemi kunye bubukumkani bukathixo singabazalwana kunye noodade bakayesu kristu esatana siza kuwe simelana nawe egameni lenkosi uyesu kuye ikrele kuye onqumla asuse ukugula kuye onqumla asuse ukuthandabuza yena ngumeyisi ngoku simelana nawe egameni likayesu kristu ukuba uphume kwaba bantu satana ilizwi likathixo libonakala lisiwe liyalusa lisuse ukuthandabuza lisuse isifo lizise intlangu egqibeleleyo siyathandaza ukuba umoya oyingcwele uwele aba bantu ubanike amandla okholo lokukholwa ukuba ubukho obona amandla onke ukristu kulapha ngoku seoko nkosi ndikhalumela konke ukugula ndikhalumela zonke izifo ndikhalumela konke ukungakholwa egameni likayesu kristu wanga umoya oyingcwele ungakuhlonipha oko ndikuthethileyo uthayele nje kuso zonke sathiwo ukhulula wonke umntu okubukho obungcwele phakamisani izandla zenu ngoku nimdumise ndivakalisa ukuba niphilile niphilisiwe egameni likayesu kristu